yeni fetuwela mise mitu yatu.
Lord Jesus,
ambuye Yesu, mbusa wangosa zambiri, ifetuwe angongole kwa mbiri kwa inu ambuye. Kulife singa koze konse, kukuli pirani inu, jifuwa chachikondi, chimene inu, majikesela mochuluka mumitima yatu. Ife tukumverera osayenera kwambiri pamene ife tawera mitsa mitu yathu ndikuima mukukhalapo kwanu. Ife tikukupemphani inu kuti mutiyeretse ife kuzola kwisa zonse ndi tchimo lonse. Ife tikupemphera kuti inu mulimbikise matupi athu lero. Ambiri ali odwala ndi osautsika monga izo zikusonyezedwa pano. Pa mipango ndi zopempha zikubwera muno palamya ndi kulikonse. Ndipo ife tikukhulupirira kuti ife tili kusiriziza mbiri yakale ya dziko lino tsopano. Ndipo posakhalitsa nthawi izimirira mu muyaya. Ndipo ife tikufuna kuti tikhale wokonzekera kwa ora limenelo. Ndipo ndicho chifukwa ife tasonkhana pano mmawa uno ndikuti tidzakonzekere nthawi imeneyo. Ine ndawuzidwa kuti alipo ochuluka ali pa kulumikiza kwa lamya mmawa uno kufuko lonse kuchokera ku Gombe mpaka ku Gombe. Kulikonse kumene mawu athu akufikako mulole gulu laling'ono ilo lidalitsidwe kuchiritse odwala amene ali pakati pawo. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu muyerese miyoyo yawo kuzoyipa zonse. Ndipo mutithandize ife pano mmawa uno pakachisi kuti nafenso tikhoze kusangalala nawo mwayi waukulu umenewo. Ndipo ife tikupempha kuti inu muyankhule kwa ife lero kupyolera mu mawu anu olembedwa. Ndipo mulole mzimu ulule kwa ife zinthu zimene ife tili kuzisowa pamene ife tasonkhana kwa fuko lonse tsopano. Tikumverera kuti ife tili anthu ang'ono koma tili nawo malo pakati pa owomboledwa chifukwa ife takhulupirira pa Yesu Khristu. Perekani zinthu izi kwa ife Ambuye. Ndipo pamene ife tiziseka msonkhano ndipo ife tikamapita kuma kwathu kosiyana mufuko lonseli mulole ife tikanene monga aja ku Emau. Kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula kwa ife mu njira yonse? Tsopano Atate, ine ndikudziwa kuti chilichonse chimene ine ndingati ndinene chikanati chikhale ndithudi chosakwanira ndi akhristu abwino mu fuko lonseli tsopano amene atchera kuno. Izo sizikanati zikhale zokwanira. Izo sizikanati zikhale china chake chimene ine ndikanati ndinene chimene chikanakhoza kuchita ubwino uliwonse chifukwa ife tonse tili mgulu lomwelo ndife anthu achivundi. Koma mulole mzimu woyera waukulu uyankhule, mumulole iye awagwire mawu ndipo angodziulula yekha. Ife tili kuyembekezera pa iye tsopano mu dzina la Yesu. Amen. Inu mukhoza kukhala. Ine ndinakhala ngati kudzidabwa ndekha. Ine ndinamuza mkazi wanga ngati apezeka kumvetsera kuno ku Tucson uko kuti ine simaganiza kuti ine ndikanakhala ndi msonkhano uliwonse pamene ine ndimabwerera. Ndipo ine sindinabwerese nkomwe zovala. Ndipo ine ndinanena kwa mpongozi wanga wamkazi iye anali atasita jacket yanga. Ndipo ine ndinati ine ndikuima kuseli kwa guwa ndi iwo sakudziwa kuti tharauza ndi ya mtundu wina ndi jacket wina wake. Ndizo zimene ine ndimavala ku nyumba. Koma meda iye anasita mala yanga ndi chilichonse chotero zonse usati udandaule chilichonse chili bwino. Tsopano ife tili ndi chopempha pano kuti pali mʼbale wokondedwa kwambiri. Ndipo ine ndikuganiza kuti kuli Prescott, ine ndikukhulupirira alumikizidwa kuno mmawa uno uko mu Prescott, Arizona. Bambo ake amlongo Mesia anali basali pa njira yawo wakuno ku msonkhano. Ine ndamva ndipo achita kuwatengera kuchipatala ndi vuto la mtima mʼbale Cogin. Ndipo nayenso mʼbale Junior Jackson, ine ndikuganiza iye ali pa wireless inayo uko kapena lanya inayo uko mu Clarksville kapena New Albany. Ndipo bambo ake ali muchipatala, ine ndamva ali ndi operation yoopsa ya kansala muchiwindi. Torero ifeti kufuna ndithudi wakumbukira amenewo mumapemphero athu. Ndipo tsopano alipo wena pano nawonso koma ife sitikufuna kuti titenge nthawi. Mulungu akudziwa zonse za iwo. Torero iyeni ife tiwapempherere iwo tsopano. Wokondedwa Mulungu. Pamene wokondedwa uyo wachikulire, bambo wa dzanja la makwinya, Mbale Coggins, wankhondo wakale wa mundawu, ali kugona muchipatala mawa uno, kwina kwake akuvutika ndi vuto pa mtima wake. Mulungu, mtima wokalamba wosauka uwo wadusa mu mavuto ochuluka. Ine ndikupemphera Mulungu kuti mumuthandize iye. Perekani izi. Iye monga iye amaukonda moyo monga tonse ife timachitira ndipo iye akufuna kuti akhale moyo. Ambuye Mulungu perekani izi. Ife mufuko lonseli tikupemphera mu dzina la Yesu chifukwa cha iye kuti inu mumuchiritse iye. Ndikumutulutsako iye. Ife tikukhulupirira kuti inu mutero. Iye abwera kumene ku msonkhano uwu. Ife tikumupempherera mʼbale Jackson, bambo ake wokunika amene agona uko pafupi imfa tsopano. Ndipo anabweresa mu dziko mnyamata wabwino monga Junior. Ine ndikupemphera Mulungu wokondedwa kuti inu mumuchize iye. Ine ndikudziwa kuti izo zikuoneka zosatheka. Mankhwala madokotala iwo sakudziwa choti achite mvuto la mtundu umenewo. Koma ife tikukumbukira mʼbale Hall nayenso. Pamene asing'anga wopambana kwambiri kuno ananena muluviro anati iye wangosala maola pang'ono kuti akhale moyo. Ali ndi kansala muchiwindi ndipo iye ali moyo lero. Ndipo izo ndi zaka 20 ndi zisanu zapitazo chifukwa cha chisomo chanu. Totero ine ndikupemphera kuti inu muwachirise mʼbale Jackson lero Ambuye. Mulole chisomo chanu ndi chifundo zikhale ndi iye. Ndipo mulu wonse wa mipango ndi zovala ndi zinthu zimene zayikidwa pano mwakupempha inu mukuwadziwa iwo onse Atate. Ine ndikupemphera kuti inu mupereke machiriso kwa iwo onse mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano kuyamba mmawa uno, ine sindinali kuganiza kuti ine ndikanati ndibwere kuno pa malo oyamba la Mulungu latha. Ndiyeno kachiwiri pamene ife tinalengeza izo, ine ndinabwera kuno. Mbale Neve anati ine ndiyankhule. Ndiyeno ife tinalengeza kuti tidzakhale kuno lero. Ndipo izo sizinawuzidwe kunja kuzungulira dziko pa wanthu. Ndipo ife tili ndi dongosolo la lamya ili tsopano, limene lili kwambiri. Labwino kwambiri. Anthu akhoza kukhala mu manyumba awo momwe kapena awo kusonkhana mu malo awo mipingo yawo ndi zina zotero ndi kumamvetsera ulaliki. Ine ndikuyamikira izo. Tsopano ine ndikuona zitayikidwa pano pakhala pali zopempha zochuluka sabata latha ili pachimene ine ndinanena la Mulungu latha pa uthenga. Ine ndikukhulupirira ine ndayiwala chimene ine ndinawutcha iwo tsopano. Koma ine ndinanena china chake za kupereka ngongole zanu. Ndipo inu mukudziwa zilibe kanthu chimene iwe unena. Izo sizimamvetsedwa ndi ochuluka. Osati chifukwa iwo samafuna kuti asamvetse izo. Koma inu basi mopweka simumazimvetsa izo. Ndipo tsopano wina anati kodi ife tizigula galimoto kapena ine ndiyene lakutani. Tsopano izo sindizo zimene Yesu ananena kapena Baibulo pamenepo zimene linati musakhale ndi ngongole kwa munthu. Ndi ngongole zokhalitsa zimene inu mukanakhoza kuzilipira. Lipirani izo. Izo sindizo ndiko kusakhala ndi ngongole kwa munthu. Izo sizikutandauza mayi ife tili ndi ngongole ya rendi, ngongole yathu ya lamya ife, ndika ya zina chiyani ife, ife tili ndi ngongole ya zinthu zimenezo, ndipo ife timalipira izo. Koma ngongole ya kale yokhalitsa imene inu mukanakhoza kulipira, lipirani iyo yonse. Mukuona? Tsopano musati muzipita ndi chilichonse chikulendewera pa inu. Monga choncho, ine ndikukumbukira nthawi imene ine ndinali kudwala, nthawi ina pamene ine ndinali mnyamata. Ine ndinatuluka kuchipatala ndili ndi ngongole ya pafupi madola ziwiri, ndipo kunali sitolo ya mankhwala kuno, Bambo Swanika. Ine ndinali nawo iwo ngongole ya pafupi madola 300 kapena 400 ndalama za mankhwala. Iwo sanali kundidziwa nkomwe ine. Ndipo bamboyo ine ndinapita kwa iye. Ine sindinali kumudziwa iye. Ndipo iye anango watumiza iwo uko. muli monse sana kane konse kuti awatumize iwo ndipo ine ndinati ine ndili nanu ngongole ndipo ine ndinati ine ndikukhulupirira swanika iwo anali bambo masoni uko ku kanjira ka koti ndi spring ndipo ine ndinati ine ndili nanu ngongole ine ndipo ine ndikadali wofoka moyipabe koma ine ndikuyesera kumapita kuntchito tsopano ngati ine sindingakhoze kukulipirani inu ine ndinali nditakhala kumene mkhristu ine ndinati chinthu choyamba bambo masoni monga ntchito yanga kwa mulungu ine ndili naye ngongole ya zakhumi zanga ine ndikufuna kuti ndizilipira kwa iye zakhumi zanga poyamba ndipo ine ndinati ndiye ntchito yanga yotsatira ndikulipira ngongole zanga ine ndinati bambo wanga ndi wodwalika ndipo iwo ndipo ife tili nawo tilipo khumi a ife wana mu banja koma ine ndinati ine nditi ngati ine sindingakhoze kukulipirani inu moposa masenti makumi awiri ndi asanu pa ngongole imeneyo pa tsiku la malipiro lililonse ngati ine sindingakhoze kukulipirani inu ngakhale masenti makumi awiri ndi asanu ine ndizibwera ndikudzakuwuzani inu za izo ine ndizikuwuzani inu ine sindingakhoze kuchita izo nthawi ino tsopano mwakuthandizidwa ndi mulungu ine ndinalipira pang'ono paliponse mukuona koma ndicho chimene ine ndikutanthauza mukuona wina asamangonena kuti oh mkhristu wina pano pa mpingo nthawi ina anapita kwina ndipo anakagwira ntchito ina pa galimoto kuno ndipo bamboyo anabwera kuno bamboyo anati ine ndikulipirani inu ine ndimalipidwa loweruka kapena china chake chinzake ndipo iye sanamulipire konse iye ndipo masabata pambuyo pa masabata anadusa ndipo sanamulipire konse iye sananene nkomwe mawu ndipo munthuyo anabwera ndipo anadzandifunsa ine iye anati maona izo zimaonekera motsutsa mpingo izo zimaonekera motsutsa khristu inu mukalephera kumulipira iye muzipita kukamuwuza iye kuti ine ndili nanu ngongole ndipo ine ndidzakulipirani inu ine ndine mkhristu koma ine basi ine sindingakhoze kuchita izo pakali pano ine ndiyenera ine ndili ndi ngongole imeneyi ndipo kumbukirani izo zili pa mabuku a mulungu naponso inu mukudziwa zimene inu muchita chotero ndizo ine ndikuyesera kutero kwa ine mwini ndi kwa tonse ife limodzi kuyesera kuti tikhale wokonzeka pakuti ife tikudziwa kuti tili kuyandikira china chake tayandikira kwambiri china chake chimene chiti chichitike chotero ife tikufuna kuti tikhale wokonzeka pamene kudza kwa ambuye kuli kuyandikira pafupi kwambiri tsopano ife tikufuna kuti tikhale wokonzekera ora lalikulu ilo tsopano ife tikufuna kuti tikhale wokonzekera ndikuyankhula tsopano paphunziro laling'ono pano limene ine ndinalisankhira mmawa uno mwakuthandiza kwa ambuye ndipo ife tiyankhula mwachidule basi monga ife tingathere chifukwa cha kulumikiza kwa wanthu ine ndikuyembekeza inu nonse muli konse mufukoli muli ndi mmawa wabwino monga ife tili nawo kuno mu Indiana kwabwino kozizira nyengo yabwino ife tili nayo kuno tsopano chiyambireni mvula ndipo ndi kwabwino kwambiri tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera mu buku la Ahebri mutu wa 1 ndi kuchokera mu buku la Yohane woyera mutu wa 1 Ahebri 1:1 mpaka 3 ndi Yohane woyera 1:1 kwa nkhaniyo phunziro langa mmawa uno lili kuphunzira mu malemba tsopano tiyeni tiwerenge Ahebri 1:1 mulungu yemwe mu nthawi zakale mkachitidwe kosiyana ankayankhula mu nthawi zakale kwa makolo athu mwa aneneli koma mu masiku otsirizano wayankhula kwa ife mwa mwana wake yemwe iye wamukhazika wolowa wa zinthu zonse kupyolera mwa iyenso iye analenga dziko amene pokhala ali mwakuwala kwa ulemerero wake ndi chifaniziro chofotokozedwa cha umunthu wake ndipo akugwirizira zinthu zonse ndi mawu amphamvu yake amene iye anali mwa yekha atayeretsa machimo athu anakhala pansi pa dzanja lamanja la ukulu mmwambamo ndi zowerenga zokongola bwanji tsopano Yohane woyera 1:1
In the beginning was the Word.
Pachiyambi panali mawu. Ndipo mawu anali ndi Mulungu. Ndipo mawu anali Mulungu.
Now.
Tsopano Ndipo nkhani yanga mawa uno ndiyo Khristu akuululidwa mu mawu ake omwe. Tsopano pamene ine ndinafikira pa kugamula kuti ndiyankhule pa izi zinali chifukwa kuti kodziwa kuti zimene ife tinena ife tisati tizingonena chifukwa ife tasonkhana limodzi kuti basi mwachisawawa tiziyankhula pa chilichonse, koma ndi china chake chimene chiti tithandize kuwakhazikitsa wanthu, pakuti ife tikuti tidutse mu madzi owotsa ngozi. Ife tikusambira kale kupyola mu iwo. Ndipo nthawi zina ine ndikulingalira kuti izo zili ndi inu monga izo zilili ndi inu, kuti zimaoneka monga chomwecho, zochuluka kwambiri za izo ndi zoopseza chotero. Ine ndinali kungoyankhula kwa mtumiki wang'ono ndi mkazi wake muchipinda mphindi pang'ono chabe zapitazo, ndipo onse iwo ali amanjenje mofanana basi ndi dziko lonse, anthu ena onse a dziko lapansi. Ine ndinati, kumbukirani, Satana ali nayo nkhonya imene ikubwera pa inu. Palibe kusamala yemwe inu muli, Mulungu. Iye ali nawo ufulu wa nkhonya imodzi imeneyo. Inu mukanafuna mwina kuti nkhonya imeneyo ikhale chiyani? Ikhale khungu, kapena ikhale nyamakazi mutakhala mu mpando, kapena ikhale manjenje, mukuona. Iye ali napo pena pake pamene iye akhoza kukumenyani inu. Iye ali nawo ufulu wa pamalo otsekuka amenewo. Tsopano ndiwo malo amene inu muyenera kuti muziwaphimba nthawi zonse. Ndipo poona mbado wa manjenje uno umene ife tiri kukhalamo, ndipo matepi a sabata yatha ine ndikuganiza aulula kwa inu zinthu zazikulu zootsa zimene ife tiri kuti tiyankhulepo limodzi la masiku amenewa, pamene ife tiri tipeze malo okwanira pa kutseguka kwa miliri yotsiriza iyo imene iti itsanuliridwe pa dziko lapansi, mbale zimenezo kani kutsanulira kwa mbale ndi mabingo asanu ndi awiri ndi zooneka mootsa izo zimene zikubwera pa dziko lapansi. Munthu tsopano, ndipo anthu lero ali muchikhalidwe chamanjenje choterocho dziko lonseli. Inu mukawerenge Reader's Digest ya mwezi watha uwu, inu mukazindikira kunziro mmenemo zili pa Billy Graham, mlaliki wamkulu. Iye anafika poto pa kwambiri, iye sakanakhoza basi kuti achitise misonkhano yake, ndipo iye anapita kuchipatala cha amayo kuti akapimidwe mthupi. Palibe kanthu kovuta ndi iye kupatula kuti iye samachita ntchito yokwanira basi. Ndipo iwo amuyika iye kuti azithamanga kulimbitsa thupi. Iye akumathamanga mayilo tsiku lililonse. Ndiyeno nkhaniyo ikupitirira kunena kuti sayansi yatsimikizira kuti lero kuti wana ang'ono, anyamata ang'ono awa ndi asungwana, akugunda usinkhu wawo wa pakati pa usinkhu wa zaka makumi awiri. Ndipo akamafika makumi awiri ndi zisanu, nthawi zambiri mwawochuluka asungwana akumakhala atadusa kusintha kwa thupi pa usinkhu wa zaka makumi awiri ndi zisanu. Ine sindikudziwa ngati inu mumadziwa izo kapena ayi, koma usiku pang'ono wapitawo pamene mzimu woyera unali ukuyankhula muno mu msonkhano, msungwana wang'ono atakhala pansi muno ndi chokwenikweni chimene chinali chovuta ndi mwana ameneyo pamene iwo unamuyitana. Ine ndinayang'ana pa iye nthawi yachiwiri, ndinayang'ana kachiwiri, ndipo ine ndinaona limene linali vuto. Ine ndiganiza izo sizingakhoze kukhala, mwana ameneyo ndi wang'ono kwambiri, koma iko kunali kusintha kwa thupi pafupi usinkhu wa zaka makumi awiri, makumi awiri ndi zitatu. China chake monga choncho, mukuona mayi wanga ndi amayi anu anagunda usinkhu umenewo ali pafupi makumi anayi ndi zisanu mpaka makumi asanu. Mkazi wanga anagunda usinkhu umenewo ali pafupi makumi atatu ndi zisanu. Tsopano izo zatsika mpaka makumi awiri. Mtundu wonse wa anthu wavunda chabwino. Ngati umunthu uwo wa thupi lathu uli kuphasuka monga chomwecho chifukwa chakudya zakudya za hybrid kumangika izo talivundisa ilo, kodi ichonso sichili kuvundisa makhungu a ubongo? Ndiye ife tikukhoza kuona momwe akazi akhoza kupita pa nsewu amaliseche. Ife tikukhoza kuona momwe iwakoza kuthamangira kudusa mmisewu pa mailosi zana ndi makumi awiri pa ora. Zinthu zonse izi izo zafika pa malo pamene fuko lonse dziko lonse osatikokha fuko lino koma kulikonse mwa malingaliro lapita. Yeno pamene ife titsegula izo ambuye akalola pa mbale zisanu ndi ziwirizo ndi kusonyeza zinthu zoopsa izo, wanthu adzakhala amisala kwambiri pakapita kanthawi mpaka iwo azidzalingalira kuti akuona nyerere za usinkhu wa phiri. Izo zidzakhala zikuwazunza akazi. Padzakhala zombe lidi lidzabwere pa dziko lapansi lili ndi tsitsira litali kuti liziwazunza akazi amene amadulamo lawo. Tsitsi ngati akazi likulendewera pansi ndi mano atali ngati mkango mbola kunchira kwake ngati nankalizi ndi zina zotero kuti ziziwazunza anthu pa dziko lapansi. Komano apo zidzakhala zili mochedwa kwambiri kuti achite chilichonse nazo. Inu mukonzeke pakali pano kuzunza. Ndipo la Mulungu lapita pamene ife tinali kupita mu mikombelo ija ya momwe zokhudzira zisanu pa gawo lakunja ndizo mipita zokhudzira zisanu kwa thupi. Pali njira imodzi yokha imene inu mungafikire ku thupi, ndiyo mwa zokhudzira zisanu zimenezo: kuona, kulawa, kumverera, kununkhiza ndi kumva. Palibe njira ina imene inu mungalikudzire thupi. Mkati mwa munthu ameneyo muli munthu wotchedwa mzimu, ndipo iye ali nazo zokhudzira zisanu: kuganiza, ganizo ndi ganizo ndi kukonda ndi chikumbumtima ndi zina zotero. Chabwino. Tsopano iwe sungakhoze kuganiza ndi thupi lako, iwe umaganiza ndi malingaliro ako. Ndipo mmenemo ndi momwe ochuluka kwambiri a Khristu amangoyimira. Ndipo iwo akhoza monga ngati chimanga m'munda ndi maudzu m'munda, iwo akhoza kudzozedwa ndi mzimu woyera omwewo umene wokhulupirira weniweni amadzozedwa nawo. Koma pansi mkati mwake gawo lotsatiralo, gawo lachitatu ndi losolo, ndipo iyo ndiyokonzedweratu ndi Mulungu. Umo ndi momwe nyongolosi yeniyeni ya mbewu imakhala, ndi mkati mmenemo. Ndipo kumbukirani, ngati ine ndidatenga chisoso ndi kuchidula icho motsegula kumezanitsa mkati mwa icho mtima wa tirigu ndi kuyika iwo mmenemo kumukwirira iye, iye akanati adzabale tirigu kuchokera mu chisoso. Zibe kanthu chimene kunjako kuli zotengeka zake lero asokonezedwa nazo kwambiri za umboni wa mzimu woyera ndi zina zotero. Satana akhoza kusanzira mtundu uliwonse wa mphaso imene Mulungu ali nayo, koma iye sangakhoze kuwabweretsa mawu amenewo. Mawu ndi mawu. Ndi pamene iye analephera mmunda wa Edeni, ndi pamene iye nthawi zonse amalepherera, ndi pamene iwo tepi pa mwaboza iwo odzozedwawo abodza kapena iwo odzozedwawo. Iwo akhoza kudzozedwa ndi mzimu kumayankhula mu malilime, kuvina, kufuula, kulalikira uthenga ndipo nkukhalabe ali mdierekezi. Ndi chamkaticho. Tsopano kumbukirani, Yesu anati, onse amene Atate andipatsa ine adzadza kwa ine. Palibe munthu angabwere kupatula Atate wanga atamukoka iye poyamba. Tsopano ife tinazitenga kudutsa funziro kuti tisonyeze kuti mkati inu munali mwa agogo 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 anu amuna njira yonse mbuyo yankhula mwathupi. Ndiye ndicho chimene inu muli mwa umunthu wanu chibadwa. Nthawi zina mwana akhoza kubadwa mbanja wa munthu wofira. Izo zimadabwitsa bambo chifukwa palibe aliyense yemwe iye akumudziwa wa makolo ake kwa munthu wofira kapena kwa amayi. Koma ngati inu mutati mupite kutali mbuyo ku mibado ingapo, inu mukapeza kuti wina anali wa munthu wofira, mbewu imeneyo imakhala ikubwerabe pansi, ndipo inu mumadzakhala chibadwa cha wina wochokera kutali mbuyo. Zofanana monga Ahebri mutu wa 7 amanena kuti Melkizedeki. Abrahamu anapereka zakhumi kwa iye pamene iye anali kubwerera kokapha mafumu. Ndipo Levi yemwe ankalandira zakhumi anapereka zakhumi pakuti iye anali mu chiuno cha Melikizedeki ku kapena chiuno cha Abrahamu kani pamene iye anakomana ndi Melikizedeki. Tsopano chinthu chomwecho ndi ichi. Ngati iwe uli mwana wa mwamuna wa Mulungu ndipo ngati ine ndili mwana wa mwamuna wa Mulungu kapena mwana wa mkazi wa Mulungu ife tinali mwa Mulungu pachiyambi. Ndipo pamene Yesu anadzakhala chidzalo cha mawu ndiye ife tinali mwa iye maonekedwe anyongolosi pamene iye anali kupachikidwa ife tinapachikidwa mthupi lake pamene iye anauka kwa kufa ife tinauka ndiye. Ndipo tsopano pakuti ife tazindikira izo tsopano ife tikukhala limodzi ndiye mu malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Mukuona pakuti iye ife ngati ife tili wana amuna ndi wana akazi a Mulungu ndife wana a Mulungu ndiye ndife zokhumba za Mulungu ndiye ife tinali tili nawo moyo wa muyaya ndipo Mulungu ndi moyo wa muyaya wokha umene ulipo ndiye ife tinali mwa iye kuchokera pachiyambi. Ndipo pamene Yesu anadzakhala mawu onse awo ndiye ife tinali gawo la iye pamenepo. Amen. Ndi inu pamenepo. Pamene izo zili mmenemo palibe mdielekezi, palibe mphamvu, palibe kanthu kalikonse kangakhoze konse kusuntha izo. Ndicho chikhomo chomangirizapo cha solo. Iwe ukhoza kukhala wodzozedwa kunja kuno mu mzimuwu. Ndipo nkumakhumba ndikumachita zinthu zina zonse izi koma pamene izo zifika pa chikhomo chomangirizapo ichi kwa mawu awo iwe sungasunthe konse kuchokera pamenepo. Icho chimagwira mokhazikika ndi moona kwa mawu amenewo monga izo zingakhoze kukhalira kunja kwa icho mosasamala chimene iwe uchita iwe ukanali wotayika. Mbado wa mpingo wa Laodikaya uwo wa maliseche wa khungu womvetsa chisoni osamadziwa nkomwe izo mukuona ndi kunjako ndi odzozedwa awo odzozedwa ndi mzimu weniweni. Mukuona mzimu woyera umenewo ukhoza kugwera pa munthu mu mzimu wake koma solo yake ndiyo nyongolosi yake. Nyongolosi imeneyo ndi mawu mukuona. Ndipo modani ine sindikusamala kuti mumalalikira mochuluka bwanji mumachita izi mwabwino bwanji ndi kuchuluka kwa momwe inu mumakondera ndi chimodzi cha mipita ya kumzimu. Inu simungakhoze kukonda ndi thupi lanu inu mumakonda ndi mzimu wanu ndi umodzi wa mipita ndipo iwe ukhoza kukonda ndipo ngakhale kumamukonda Mulungu ndipo nkusakhalabe wolondola. Iwe ukhoza kutulutsa ziwanda ndi kulalikira ndi kuchita zinthu izi komabe nkusakhala wolondola. Yesu ananena chomwecho anati ambiri adzabwera mu tsiku limenelo. Mawu awo amakhazikitsa izo. Pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu ndipo mawu anali Mulungu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anakhala pakati pathu. Zindikirani ine ndikuti ndiyankhule pa phunziro ili la Baibulo la Khristu kuululidwa mu mawu ake omwe. Pamene ine ndinatengerapo kugamula uku munali mu chipinda changa munthu wina wokondeka mwina wakhala pano mmawa uno. Ine ndili nacho chithunzi chitapachikidwa mowerengera mwanga ku mtunda uko ndicho chithunzi cha Hoffman cha mutu wa Khristu chitalembedwa mu madalitso. Ndipo mpaka pamene iwe umafika pamalo ngati kuti iwe umasowa gawo la tsitsi iwo anakanikiza zolimba pang'ono pa cholembera pamene iwe ukudusa gawo limene. Apo nduyo pamenepo atakhala mu mawu ake akuyang'ana kunja komwe Khristu mu madalitso wina wake aliyense yemwe iye anali. Ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha icho. Ndipo wina anabweretsa chithunzi chimenecho ndipo anazachiyika icho mowerengera mwanga uko cha Eliya akupita kumwamba mu galeta wa moto. Ife tikuyamikira zinthu zimenezi nthawi zambiri unyinji ukakula ine sindimapeza basi mpata woti ndiyankhule ndi kunena zinthu izi koma ine ndimaziona izo mʼbale mlongo ine ndikuzidziwa izo ndipo Mulungu akuzidziwa izi. Tsopano ine ndikuti ndiyankhule pa phunziro ili la Khristu kuululidwa mu mawu ake omwe. Momwe mumadalitso apo payima chithunzi cha Khristu atayimapo pomwe monga. Ndi pamene ine ndinalingalira za phunziro ili. Tsopano Khristu ndi mawu ali ofanana. Mukuona iwo amati Baibulo linali motani anthu amanena. Ine ndinali nditakwera ndi munthu osati kale litali. Iye anati taganizani za izi. Ife pano pa dziko lapansi lino momwe ife tilili ndipo ife timadziwa kokha kapena timangokhoza kunena kuti ife tinapulumutsidwa ndi nthano ina ya Chiyuda yotchedwa Baibulo. Ine ndinati bwana, ine sindikudziwa momwe inu mukunenera izo, koma ine sindili kukhulupirira kuti ndi nthano ya Chiyuda. Ine ndinatero. Iye anati chabwino, inu mukamapemphera kodi inu mumapemphera kwa ndani? Ine ndinapemba zakuti ndi zakuti ndi zinthu zina. Ine sindinazilandire izo. Ine ndinati inu mumapemphera molakwika. Ife tisamapemphere bonse kuti tisinthe malingaliro a Mulungu. Ife tiyenera kumapemphera kuti asinthe malingaliro athu. Malingaliro a Mulungu samasowa kusinthidwa kulikonse. Mukuona? Taonani, ndiko kulondola. Ine ndinati osati zimene inu munali kuzipempha. Ine ndikumudziwa mnyamata wang'ono wa Chikatolika nthawi ina anali ndi buku la pemphero akunena mapemphero ndikuti amayi ake akhale moyo. Ndipo iwo anafa, ndipo iye anaponyera buku la pemphero mu moto. Chabwino, taonani, ine sindimayendera buku la pemphero, koma mulimonse maona inu mumatenga cholinga cholakwika. Inu mukuyesera kuti muzimu za Mulungu choti achite. Pemphero liyenera kukhala Ambuye ndisintheni ine kuti ndiziyenera mawu anu. Osati sinthani, osati ndiloleni ine ndisinthe malingaliro anu. Inu musinthe malingaliro wanga. Mukuona? Inu musinthire malingaliro wanga kwa chifuniro chanu. Ndipo chifuniro chanu chinalembedwa muno mu buku. Ndipo Ambuye musati, musati mundilole ine kuti ndipite mpaka inu mutatenga wanga malingaliro wanga atakhazikidwa basi monga malingaliro anu. Ndiyeno pamene malingaliro wanga akhazikidwa monga malingaliro anu, ndiye ine ndikulupirira mawu aliwonse amene inu munawalemba. Ndipo inu munati mkati umo, inu mudzapanga chilichonse kugwirira ntchito limodzi kwa ubwino wa iwo amene amakukondani inu. Ndipo ine ndimakukondani inu Ambuye. Izo zonse zikugwirira ntchito limodzi kwa ubwino. Ine ndakhala ndili sabata ino ngo kumudzi ndimakhala ndi abwenzi wena okondedwa kwambiri. Ine ndinawafunsa ena iwo pagome dzulo pamene ife tinali kudya. Ife nthawi zonse timakhala mozungulira ndi kukhala pang'ono ngati kuphunzira pang'ono pa Baibulo. Ife tinali kuyankhula za chikondi. Ndipo panali munthu wina ananena kwa ine, iye anati ine ndikukhulupirira kuti ndinu wotsutsa Khristu. Ine ndinati ngati izo zikanakhala zokondweresa kwa Ambuye wanga, ndicho chomwe ine ndikanafuna kuti ndikhale. Ine ndikufuna kuti ndikhale chilichonse chimene iye akufuna kuti ine ndikhale. Ine ndimamukonda iye. Ndipo ngati iye angati andiponyere ine mu gehena, ine ndidzamukondabe iye ngati ine ndizipita ndi mzimu womwewu ndi umene ine ndili nawo tsopano. Iye anayang'ana pa ine mokhala ngati mwachilendo. Ine ndinaona anayi kapena asanu aiwo pamenepo anyamata azikazawa ang'ono akazi abwino. Ine ndimadziwa momwe anyamatawo amawakondera akazi awo. Chotero ine ndinanena kwa iwo, ine ndinati iyi ndi njira yomwe mungayesere izo. Ngati akazi wanu inu musanakwatirane, tsopano inu mupite mbuyo titi inu moyo wa mbanja uwu inu mukanakhala mukulota inu mutakwatirana. Inu kwenikweni muli musanakwatirane, koma inu mumalota inu muli. Ndipo inu mutadzuka, ndipo inu munapita ndi kukayankhula izo kwa bwenzi wanu wamkazi ndikuti iwe ukudziwa ine ndinalota kuti ife tinali titakwatirana. Ndipo ife tinali ndi wana, ife tinali kukhala mosangalala ndipo tinali tikuyembekezera kudza kwa Ambuye ndi chilichonse. Ndiyeno msungwana uyu akananena kwa iwe iwe ukudziwa ine ndikumukonda mwamuna wina bwinoko kukosa momwe ine ndimakukondela iwe ine ndikanamakhala wokondwa ndi mwamuna winayo kodi iwe ukanakhoza kuchokela mu mtima wako kumukonda iye bwino mokwanira ndikuti madaliso a mulungu akhale pa iwe wokondedwa wanga pita ndi mwamuna wina uyu tsopano tsopano kufuzanizo aliyense wa amuna inu kapena akazi inu mukuona chabwino ngati chikondi chanu chili cholondola inu mukanali muchite izo pakuti inu muli kukondweretsedwa ndi ubwino wake chimene inu mukudziwa kuti inu mukanakhoza kukhala naye inu mukanakhoza kumakhala naye inu iye ndi mkazi wanu iye adzakhala ali iye adzakwatiwa nanu koma iye sadzakhala ali wokondwa iye akanadzakhala ali wokondwa ndiyeno ngati inu mukumukonda iye ndiye inu mukufuna iye akhale ali wokondwa chotero chilichonse chimene chili chifuniro cha mulungu mulole chifuniro cha mulungu kuti chichitidwe kaya ine ndili wokondwa nacho kapena ayi ine ndikufuna kuti ndizikhala mwakuti iye azikhala ali wosangalatsidwa ndi zimene ine ndikuzichita chotero fufuzani chanu chofuna chanu ndi cholinga chanu pa izo inu mudziwa ngati inu mukumukonda mulungu kapena ayi bwanji ngati iye akanati iwe unditumikire ine ngati ine ndidi ndidzakutayire iwe kunja ine ndizikukondani inu muli monse chotero ngati mipingo ikanati iwone izo ndipo ikanakhoza kukhulupirira izo motero izo sizikanakhoza kukhala mmodzi akuyesera kuti alande mpira kwa munthu winayo pamene iye akuthamanga ndiyo iye akanakhala akumuteteza ameneyo mukuona pamene cholinga choona chenicheni ndi chofuna sizikanakhala wina akuyesera kuti heyi ine ndili ndi ichi inenso ine ichi ndi ine ichi mwaona mulungu sangakhoze kumugwirisa ntchito munthuyo pali zosanzira zochuluka kwambiri zimene zimasatira izo ndipo uyo ndi satana ndipo anthu sangakhoze kuzindikira izo iwo akuyesera kuti atenge mpira kuchokera kwa wina yemwe wapatsidwa iwo musiye mulungu adzutse utumiki wina wake ndipo muone ndi angati atapite mofuna iwo mukuona mukuona tsopano chikondi chenicheni kwa mulungu zilibe kanthu ndi gawo lanji lomwe ine ndili ambuye ngati ine ndingakhoze kungonena mawu a ilo kuthandiza kuwatetezera iwo ndiloleni ine ndichite izo mukuona ndicho chinthu chofanana chimene chingakhale chokhuza mkazi wanu ngati inu mumamukonda iye kwenikweni mwaona icho si icho si chikondi cha filewo ndi chikondi cha agapao chikondi chenicheni iye akhoza kukakhala ndi munthu wina mokondwerapo inu simunakwatirane pano ndithudi inu simungakhoze ndipo tili chiyankhulire anthu amene akumvetsera matepi awa wena wochuluka kwambiri akutumiza kuno akuti bwanji muchikwati ndi chilekano inu munanena izi ndipo inu munanena izo ine ndimanena izo nthawi zochuluka kwambiri matepi awa amapita kokha ine ndikuyankhula kwa gulu langa mʼbale ine sindili woyankhira zimene mulungu wakupatsani inu kuti mulishe ine ndili woyankhira pa mtundu wa chakudya chimene ine ndikuwadyetsa anthu awa izi ndi zakachisi uyu yekha mukuona tsopano ngati wanthu akufuna kuti azimvetsera kwa matepi izo zili kwa iwo koma ine ndili kuyankhula kwa amene mulungu wawapereka kwa ine anali machimo awo amene anafutidwa mwina analemba anati chabwino ine ndinachita izi ndipo ine ndinachita izo inu munati machimo athu ine sindimanena zimenezo ine ndinati penyani izo pa iki izi zilikokha kwa anthu awa pomwe pano anthu pano mukachisi nkhosa zangazanga tsopano ngati anthu akufuna kuti azipanga hybrid chakudya ndi zinthu kunja uko inu kapezeni vumbuluso kuchokera kwa mulungu ndipo kachiteni zimene mulungu akuwuzani inu kuti muchite ine ndikachita chinthu chomwecho koma mauthenga awa ali kwa mpingo uno zindikirani tsopano ife tibwerere mbuyo ife tiyenera kukhala ndi china chake chimzake chimene ife tiyenera kugwirako china chake chene akukhala chiri chikhomo chomangapo mwakuyankhula kwina ndi chochidalira ndipo aliyense ayenera kukhala ndi chochidalira kapena mtheradi ine ndinalalikira pa izo nthawi ina zaka zapitazo pa mtheradi malo amene ali mawu otsiriza monga woyimba gerere pa masewero ampira ngati iye anena kuti ndikuponya ndi zochimozimozi basi chimenezo zili zilibe kanthu momwe inu mukuonera izo woyimba gerere wanena kuti ndikuponya inu mukuti ine iko simunali kuponya iwo unapita ine ndinawuona zilibe kanthu zimene chili pamene iye anati kuponya ndi zimenezo izo zakhazika basi chimene iye ndi chochidalira ndipo nyali zapansewu ndi chochidalira ngati izo ziti pitani inu mkuti chabwino ine ndili kufulumira ine ndiyenera ayi izo zikuti inu muime nji pamene munthu winayo akupita mukuona ndi chochidalira tsopano payenera kukhala chochidalira kuchilichonse chimene inu mukuchichita panayenera kukhala chochidalira pamene inu munkamusankha mkazi wanu pankayenera kukhala mkazi yemwe inu munkayenera kumusankha tsopano payenera kukhala nthawi imene pamene inu mukupita kukagula galimoto ndi chochidalira cha mtundu wanji chimene inu muti mupange kodi icho chikhala Ford, Chevy, Plymouth, galimoto yakunja chilichonse chimene iyo ili inu muyenera kukhala ndi chochidalira ndipo chotero izo zili ndi kukhala kwa chikhristu payenera kukhala pali chochidalira tsono ngati munthu akanati akanapita kwa munthu wina ndipo akanati akamumva wina akuti chabwino inu muyenera kubatizidwa ndipo munthu uyu sana mwina mwake ali mpingo wina umene sumabatiza iwo amangokonkha ine ndikuganiza tili mwachisanzo a methodist iwo amabatiza ngati izo zipemphedwa ine ndikumva kapena mwina mwake akatolika ine ndikuganiza iwo amakonkha kokha chotero ndiye ngati munthu anamva china chake za kumizidwa mu madzi chabwino iye asali kumvesa izo iye analeredwa wachikatolika chotero iye akupita kwa ansembe ndikukati bambo ine ndikumva kuti ife timayenera kuti tizibatizidwa mwakumiza kodi mpingo wathu umanena chiyani pa izo bwanji iwo umanena kuti ife tizikhala tikukonkhedwa ngati mpingo umenewo uli chochidalira chake izo zikhazikitsa icho kukangana konse kwatha mpingo wanena chomwecho ndipo ndizo zonse bwanji ngati mʼbale wa chibaptist atatimva ife tikunena kuti ife timakhulupirira mukubatizidwa mwa kumizidwa iye akanati ine ndimakhulupirira izo ndipo mu dzina la yesu khristu tsopano uyu membala uyu wa mpingo akabwerera kwa abusa ndikukati abusa ine ndinamumva wina akunena kwa ine kuti ife tiyenera kubatizidwa mwakumizidwa mzolondola koma mu dzina la yesu khristu chabwino iye akanati tsopano tiyeni ife tione bwanji pano buku likunena kuti ife tizibatizidwa pogwiritsa ntchito atate mwana mzimu woyera ngati mpingo umenewo uli chochidalira izo zikhazikitsa icho iye sasamala chimene china chilichonse chinena icho ndi chochidalira chake chabwino chipembezo chilichonse ndi chochidalira kwa okhulupirira ake koma kwa ine ndi kwa iwo amene ine ndikuyembekeza kuti ine ndikuwatsogolera kwa khristu ndi mwa khristu baibulo ndi chochidalira chathu zilibe kanthu chifukwa mulungu anati tiyani mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo wanga choonadi ndipo ine ndikukhulupirira kuti baibulo ndi chochidalira cha mulungu zilibe kanthu zimene wina aliyense anena ndi chochidalira baibulo si buku la machitidwe ayi bwana ilo si buku la machitidwe kapena mfundo zamakhalidwe baibulo si buku la machitidwe zochitika zochuluka kwambiri ndi zina zotero ayi bwana ilo si buku la makhalidwe ayi bwana ilo sindilo ngakhale ilo si buku la mbiri yakale palimodzi kapena ngakhale kuti ilo si buku la zamulungu pakuti ilo ndi vumbulutso la Yesu Khristu. Tsopano ngati inu mukufuna kuti muwerenge izo, inu amene muli ndi mapepala wanu mukuzilemba izo, ndi chivumbuluso 1:1 mpaka 3. Monga Baibulo ndi vumbulutso la Yesu Khristu. Tiyeni ife tingoziwerenga izo pamene ife tili nayo nthawi. Ine ndikukhulupirira zanga ndilibe zolemba zambiri pano kuti ndiyankhule kuchokerapo. Ngati Ambuye achedwa bwanji ife tidzayesera kuti titenge kuchokera kwa izo. Vumbulutso la Yesu Khristu limene Mulungu anapereka kwa iye kuti asonyeze kwa antchito ake zinthu zimene ziyenera kuchitika posachedwa pa. Ndipo iye anatumiza ndipo anazisonyezera izo ndi mngelo wake kwa wantchito wake Yohane, yemwe anachitira umboni wa mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu Khristu ndi wa zinthu zonse zimene iye anaziona. Wodala aliye amene awerenga ndi amene amva mawu a uneneri uwu ndi kusunga zinthu zimene zalembedwa mmenemu, pakuti nthawi ili pafupi. Chotero Baibulo ndi vumbulutso la thunthu la Yesu Khristu, ndipo ilo linalembedwa ndi aneneri. Ahebri 1:1 mu Mulungu yemwe mu nthawi zakale anayankhula kwa makolo mwa aneneri, mu tsiku lotsiriza lino akuyankhula kwa ife kupyolera mwa mwana wake Yesu Khristu, yemwe anali aneneri onse iwo atayikidwa pali imodzi. Yesu anali Malaki, Yesu anali Yeremiya, Yesaya, Eliya. Zonse zimene iwo anali zinali mwa iye, ndi zonse zimene inu muli, ndi zonse zimene ine ndiri zili mwa iye. Mawu, mboni za mawu. Chotero ilo si buku la zochitika, dongosolo la makhalidwe, kapena kuti ilo ndi buku la mbiri yakale, kapena buku la za Mulungu. Ilo sindilo ayi. Koma ilo ndi vumbulutso la Yesu Khristu. Mulungu mwini wake akuululidwa kuchokera ku mawu mpaka munofu. Ndicho chimene ilo lili. Baibulo ndi mawu, ndipo Mulungu ndi thupi. Mulungu mwa Mulungu ndi mawu kani, ndipo Yesu kukhala thupi. Ndilo vumbulutso momwe Mulungu mawu anaonetseredwa muthupi la umunthu, ndipo anaululidwira kwa ife. Ndipo ndicho chifukwa iye akukhala mwana wa Mulungu. Iye ali gawo la Mulungu. Inu mukumvetsa? Tsopano iye sikuti ali thupilo lili gawo la Mulungu motuluka kwambiri kuti ilo ndi mwana. Mwana monga akatolika amanenera izo, mwana wa muyaya ndi mipingo ina yonse. Mawuwo sakupanga konse zomveka, mukuona? Sipanga khoze kukhala wa muyaya ndiyeno kukhala mwana. Kwa mwana ndi china chake zimene chinachita kubalidwa. Ndipo mawu akuti wa muyaya iye sangakhoze kukhala wa mu iye akhoza kukhala mwana, koma iye sangakhoze kukhala mwana wa muyaya. Ayi bwana, iye sangakhoze kukhala mwana wa muyaya. Tsopano koma iye ndi mwana moduluka chotero kuti kuli mawu onse amene anali mwa Yeremiya, mwa Mose ndi mawu onse amenewo, monga iye anati iwo amayankhula za ine. Vumbuluso lonse loona la umulungu ilo la mawu linapangidwa muthupi limodzi la umunthu, ndipo Mulungu anayika nofu mokutira ilo. Ndicho chifukwa iye ankatchedwa mwana, chifukwa iye amakamba za Atate. Bwanji ndi zopheka basi ngati inu mutangolola Mulungu kuti azisanulire izo mumalingaliro anu, mukuona? Mulungu ataululidwa muthupi la mnofu. Zindikirani, ataululidwa kuchokera munofu kapena kuchokera kumawu kupita munofu. Ndizo Yohane woyera 1:14, ndipo mawu anasanduka thupi ndipo anakhala pakati pathu. Tsopano zindikirani Baibulo ili. ena iwo anati o chabwino ilo linachita izi ilo linachita izo koma ndiloleni ine ndikuuzeni inu china chake tiyeni tingo tiyeni tipite mu mbiri yakale ya baibulo mini tichabe tione kumene ilo linachokera ilo linalembedwa ndiwolemba makumi anayi osiyana anthu makumi anayi analemba baibulo kupitilira danga la zaka mazana khumi ndi asanu ndi limodzi kutalikirana ndipo pa nthawi zosiyana akuneneratu zochitika zofunika kwambiri zimene zinayamba zachitikapo mu mbiri yakale ya dziko ndipo nthawi zambiri zaka mazana izo zisanachitike ndipo mulibe cholakwika chimodzi mu mabuku onse makumi asanu ndi limodzi mbambwe asanu ndi limodzi oh my palibe mlembi koma mulungu mwini wake angakhoze kukhala wolondola chotero palibe mawu amodzi amatsutsana ndi wena kumbukirani kutalikirana zaka mazana khumi ndi asanu ndi limodzi baibulo linali likulembedwa kuchokera kwa mose mpaka ku imfa ya yohane pa chisumbu kapena chisumbu cha patimo zaka mazana khumi ndi asanu ndi limodzi ndipo linalembedwa ndi olemba makumi anayi osiyana mmodzi sanali kumudziwa nkomwe winayo ndipo iwo sanali nalo ilo ngati mawu wena iwo sanawaone konse mawu koma pamene iwo ankawalemba iwo ndipo iwo ankamvetsedwa kuti anali aneneri ndiye pamene iwo anayika mauneneri awo palimodzi umodzi uliwonse wa iwo umalumikizana umodzi kwa unzake tayang'anani pa Petro yemwe analengeza pa tsiku la Pentekosti lapani mmodzi aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo anu Paulo anali asanamve kalikonse za izo iye anapita ku Arabiya kwa zaka zitatu kuti akachiphunzire chipangano chakale kuti akaone yemwe lawira moto ili anali yemwe anayankhula kwa iye pa njira kuti Saulo chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine iye akanakhoza kukhala akulakwisa motani iye sanakaufunse mpingo nkomwe ndipo zaka khumi ndi zinayi mtsogolo pamene iye anakomana ndi Petulo iwe anali akulalikira chinthu chofanana mawu ndi mawu ndilo baibulo lathu mulole mawu a munthu wina alephere ili palibe munthu angakhoze kuwonjezera kwa ilo inu simumawonjezera zinanso kwa baibulo ayi bwana ili ndi vumbuluso la thunthu ndi zozonse monga zisindikizo zisanu ndi ziwiri zisindikizo zisanu ndi ziwiri wina anapitilira kumanena kwa ine tsopano inu mudza ambuye adzayankhula kwa inu mʼbale Branham pamene zisindikizo izi zidzawululidwa ndipo mudzatiwuza ife momwe tingayandikirire kwa mulungu ndi momwe tingachitire izo ine ndinati ayi bwana izo sizingakhoze kukhala chifukwa baibulo zisindikizo zisanu ndi ziwiri pa ilo zinali zitabisa zinsinsi zisanu ndi ziwiri izo zinali zitalembedwa kale koma iwo sanali kuzimvesa chomwe izo zinali yang'anani momwe iwo anatipulira limodzi ndi izo kubatizidwa mu dzina la Yesu mukuona izo sindizo dzina la Ambuye Yesu Khristu mukuona zinthu zonse izo momwezo zinaliri chifukwa alipo a Yesu otuluka ine ndili nawo anzanga angapo pano pa dziko lapansi otchedwa Yesu anzanga otumikira sizimenezo ayi ndi Ambuye Yesu Khristu wathu palibe mlembi wina koma Mulungu angakhoze kukhala wolondola kwambiri tsopano tiyeni tingoona momwe baibulo ili inalembedwera tsopano tinene mwachitsanzo kuchokera banji ngati ife tikanapita tsopano ndipo tikanakatenga mabuku a zamankhwala makumi asanu ndi limodzi mbambwe asanu ndi imodzi amene amachita nalo thupi olembedwa ndi masukulu a zausing'anga makumi anayi zana ndi khumi ndi zisanu ndi chimodzi kapena kutalikirana zaka mazana khumi ndi zisanu ndi chimodzi ndikudabwa kuti ndikugwirizana kwa mtundu wanji kumene ife tikanati tibwere nako pamene George Washington president wathu pafupi zaka mazana awiri zapitazo chifukwa cha chibayo iwo anamuchotsa chikhadabo chake ndikumukhetsa iye painti Kanji ngati ife tikanatenga kendi pireba tsogolo pang'ono pa zinthu zina zimene ife timakopedwa nazo kwambiri lero ndizo science. Kanji ngati ife tikanatenga science makumi anayi zosiyana kuchokera kutalikirana kwa zaka mazana khumi ndi zisanu ndi chimodzi ndipo tione chimene ife tingabwere nacho. Wa science wa chifrench zaka mazana atatu zapitazo anatsimikizira mwa science pakugubuduza mpira kuti ngati liwiro loopsa lililonse lidapangidwa kupitirira mailosi makumi atatu pa ola chinthucho chikanakhoza kusiya dziko lapansi ndi kugwera kwina. Kodi inu mukuganiza kuti science inganene za izo? Kodi pali kugwirizana kulikonse ndizo? Tsopano pamene iwo akuyendesa mu nsewu pa nsewu kuno mailosi 150 pa ora mukuona. Koma iye anatsimikizira mwa science izo mwa mpeya wa mpira ukugubuduzika pansi kuli pa mailosi 30 pa ola kuli chinthu chilichonse chikhoza kunyamuka kuchoka pa dziko lapansi ndi kupita kwina chikanati chikagwere kwina mu mlengalenga. Ayi palibe kupitirizika kwa izo koma palibe mawu amodzi mu Baibulo amene amatsutsana ndiwe nawo. Palibe mneneri mmodzi yemwe anayamba watsutsana ndi mzake wina. Iwo anali mmodzi aliyense mwangwiro ndipo pamene wina abweramo ndi kudzanenera ndipo mneneri weniweni uyo ankauka ndi kumuyitanira apo iye ndiye izo zinali kuonetsererwa mukuona mukuona. Chotero Baibulo ndi mawu a Mulungu kwa okhulupirira moona onse. Tsopano inu simukanakhoza kupeza kulondola kulikonse mu zimene asing'anga amagwirizanapo. Inu simungakhoze ngakhale kupeza kulondola kwa iwo tsopano. Inu simungakhoze kupeza kulondola mu sayansi tsopano. Tsopano inu mukudziwa nthawi ina kale iwo anatiuza ife kuti kuli pamene Baibulo linanena kuti iye anaona angelo anayi atayima pa ngodya zinayi za dziko lapansi kuli izo sizikanakhoza kukhala choncho dziko ndi lozungulira koma Baibulo linati ngodya zinayi tabwino. Tsopano inu munaona masabata awiri apitawo kapena masabata atatu apitawo izo zakhala zili tsopano mapepala alembamo nkhaniyi iwo apeza kuti dziko ndi lamphamphwa. Ndiyangati anaziona izo bwanji zedi mukuona ine ndinakopa zonse izo ndikungoyembekezera kuti wina anene china chake ndipo iwo adzapeza siku lina kuti iwo sakuona zaka mamiliyoni 150 zakuwala mu mlengalenga mkomwe iwo akupita kumene chozungulira mwamkombero ndizo ndendende. Inu mudzapeza limodzi la masiku amenewa kuti pamene inu mupita kumwamba inu simuwulukira kwina kwake inu mumangokhala komwe kuno naponso muchikhalidwe china chokha chaliwiro kuposa chino kudusa muchipinda chino chomwe ukubwera mtundu mtundu uliwonse malaya diresi chilichonse chimene inu mwavala ndi chamuyaya zili pa rekodi yomwe zikuzungulira zungulira dziko nthawi iliyonse imene inu mukuphethira maso anu izo zili pa rekodi yomwe penyani television itsimikizira izo pamene iwe ubadwa Mulungu amayambisa rekodi izo sizimapanga amayambisa rekodi iyo simapanga phokoso lotuluka kwa kanthawi pang'ono inu mukudziwa ameneyo ndi mwana wang'ono mpaka iye akafika pakuzindikira ndiye phokoso limayamba iye amayamba kunena zinthu ndi kuchita zinthu zimene iye ayenera kuti adzakayankhire ndiyeno pamene moyo uwo utha rekodi imeneyo kapena tepi imachotsedwapo ndi kukayikidwa mu nyumba yosungira yayikulu ya Mulungu. Tsopano inu kuti mukalambalala motanizo pamalo achiweruzo izo zikuseweredwa mobwereza patsogolo panu pomwe kusuntha kulikonse kumene inu munakupanga lingaliro lilonse limene linadusa mmalingaliro wanu. Kodi inu mukukhoza kuziona izo? Tsopano kodi inu mungakhoze kuona kumene Mulungu ndidayima pano siku ina ndipo kunali munthu pa nsanja wantali mwamuna wa mutu wadazi munthu wooneka mokongola kwenikweni wamphamvu ndipo iye anatuluka ambuye anali atamuuza iye zambiri zonse zokhuza banja lake ndi chimene iye ayenera kuchita ndipo iye anatuluka ndipo anakakhala pansi mu maminiti pang'ono anabwera patsogolo pa ine mwamuna wina wonga ameneyo koma iye anali ndi mutu wake atawerama ine simakosa kumuzindikira ndipo ine ndinayangana pa bamboyo kachiwiri kunja uko ndipo iye sanali iye chifukwa icho chinali china chake ndipo munthu uyu ine sindimakosa kumupeza ndinayangana pozungulira kunalibe wina kumbuyo kwa ine ine ndinali bamboyo wakhala mkati mwa makatani awo uko ndipo uyu anali wathu mbale yemwe amabwera kumpingo kuno wamtali wamutu wadazi munthu wokhala ngati wokongola atakhala pamwambapo monga choncho ndipo iye anali atazolikisa mutu wake akupemphera chifukwa iye anali pafupi kuti afe ndi vuto la mmimba iye angati akagule nsapato zina mkazi wake ankafuna kuti iye akagule nsapato zatsopano iye anati ayi ine sindikusowa kuti ndikagule izo chifukwa ine sindikhala moyo kuti ndizivala izo iye anali akufa ndipo atakhala pamenepo inu mukuona mumalo enawo haleluya mulungu anangosundira pamenepo ndipo anati nduyo wakhalapoyo basi momwe iye analilimo inu mukuona chimene ine ndikutanthauza tsopano zindikirani ndipo mulibe kulakwisa kulikonse mumalemba yesu mawu a mulungu amazindikira maganizo omwe ali mu mtima mawu a mulungu ndi amphamvu othwerapo ahebri 4:12 mawu a mulungu ndi othwerapo amphamvu kwambiri kuposa lupanga lakuthwa konsekonse ngakhale ozindikira malingaliro ndi zamkati mwa malingaliro mukuona amapita mpaka pansi mumalingaliro ndi kusololera kunja ndipo amazindikira kodi kuzindikira ndi chiyani kupangitsa kudziwika kuwulula poyera ndipo ndicho chimene mawu a mulungu amachita lero ife timati mpingo wa katolika ndiwo mawu a mulungu wachibaptist wachimethodist wachipentekost kachisi mawu ndiwo mvumbulutso mulungu kuwululidwa mwa mawu ayi ife tikanakhoza kukhala nako kukhala nako kupitiriza kulikonse pakati pa azamankhwala pakati pa asayansi osiyana ngati Einstein akanakhala nako kokha kuchita kwa uzimu monga iye anali ndi kuchita kwa thupi pamene iye anali kuphunzira malamulo akuwala ndi zina zotero iye akanakhoza kutunza ife china chake pamene ine ndinamva uthenga wake wa chilikati chachikulu chija kwina kwake mu milengalenga kuti yense yemwe angakhudzane ndi chilikali chimenecho iwe ukanakhoza kulenga mayiko kuchita chilichonse ndipo mphamvuyo ikanakhala yopanda malire mukuona iye anali ataziona izo inu mukuona ati matumba tating'ono iti timene tikumayenda kudusa mu mpweya iwo akudzitcha mbale zina zotero anthu chotero kuti chabwino ife kuli bwino tizisiye izo zokha mukumva za anthu osawa amene akumasowa inu mukuti osamvaso za iwo iwo amayima pamenepo ndipo iwo nkukhala palibe ndimomwe mkwatulo uti udzakhalire chimodzi cha izo chidzagwera pansi ndipo thupiri lapansi pano lidzavala thupi lakumwamba ndipo iwo adzakhala chikopa tsitsi kapena mafupa zidatsala ilo lidzakhala lidasindidwa mukamphindi kanthawi kubwera kuchokera mu mlengalenga momwe ndikulitengera kwathu ilo ife tikuziona zonse izi zimene zikuchitika tsopano ndipo pentagoni ikudabwanako kuwala uku ndi kuwala kwa chinsinsi ndi chilichonse chimene iwo akuchiona mu mlengalenga inu mukuona iwo anali nacho chimodzi kuno mu pepala ku Jeffersonville sabata ino ndi zina zotero kuwala kwa chinsinsi chotero iwo sakudziwa chomwe izo zili koma mvetserani wana ang'ono icho chidzakunyamulani inu limodzi la masiku awa mukuona musati mudandaule kumbukirani yesu anati monga izo zinali mu masiku a sodomu mchiyani chinachitika basa sanati sodomu mulungu anabwera pansi ndi angelo wena ndipo iwo anali ndi kufufuza kwa chiweruzo anali ine ndamva kulira kuti ndiko chimwe kwambiri kwakukulu kwambiri chotero ine ndasika kuti ndidzafufuze ngati izo zili palimozi zoona kapena ayi kulondola uko muyang'aneni wamkulu uja yemwe anatsalira ndi abrahamu ankakhoza kuzindikira malingaliro amene anali mu mtima mwa sara kumbuyo kwa iye tsopano inu muyang'ane pozungulira pang'ono pokha ndikuzindikira kuona kuyang'ana chimene iwo akuchita chintu chomwecho lero ndiko kufufuza chiweruzo. Kanji pakapita kanthawi mpingo pamene iwo ungakhoze kukhala mu malo ameneyo ndipo mbewu iliyonse ikabweretsedwa pa malo ake iwo adzakhala atapita. Iwo sadzadziwa chimene chachitika kwa iwo. Wina adzakhala akupita mbali ina mukuona. Wina adzakhala akupita ku nyumba ya abusa ndipo wina adzakhala akupita uku kapena kumusiku uko ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa iwo kulibe uko. Pakuti Enoki yemwe analiso oyimira Mulungu anamutenga iye ndipo iye sanapezekenso akubwera pansi kuti adzafufuze kugwirizana momwe kusindika kwa Enoki choyimira cha Israeli kukhala atatengedwera kwinako muchombo. Zangwiro kwambiri mawu a Mulungu ndi angwiro kwambiri ngakhale mwachipangano chakale ndi chatsopano ndi matheka awiri athunthu limodzi ndiko kulondola. Chipangano chakale ndi theka la iwo ndipo chipangano chatsopano ndi theka la iwo. Mukaika iwo pamodzi inu mukhala ndi vumbuluso lonse la Yesu Khristu. Uko kuli aneneri akuyankhula ndipo kuno iye ali mwa umunthu. Moona matheka awiri ndi thunthu limodzi. Tsopano ife sitikufuna kuti titenge mochuluka kwambiri. Tsopano kumbukirani chipangano chakale tidimakhala champhumphu popanda chatsopano ndipo chatsopano tingakhoza kukhala champhumphu popanda chakale. Ndicho chifukwa ine ndinati matheka awiri thunthu limodzi. Pakuti aneneri anati iye adzabwera kuno, iye adzabwera kuno, iye adzabwera kuno. Iwo adzachita izi kwa iye, iwo adzachita izi kwa iye. Ndipo ndi uyu apa, iye anali kuno, iye anali kuno. Ndipo iwo anachita izi kwa iye, ndipo iwo anachita izi kwa iye. Ine ndalalikira posaketu apa, pa izo mausiku angapo apitawo. Tsopano polinga kuti tiwaphunzire malemba, Paulo anamuuza Timoteo, phunzira iwo uziwagawaniza molondola mawu a Mulungu amene ali choonadi. Izo ndi zoyenera zitatu mulemba. Pakugwirisa ntchito mawu a Mulungu pali zinthu zitatu zimene inu muyenera kuti musamachite. Tsopano tiyeni tiphunzire izo kwa maminiti ena khumi. Zinthu zitatu zimene inu simumayenera kuti muzichita ndipo nonse kunja mudziko kulikonse kumene inu muli kufuko lonse khalani otsimikiza kuti muzilembe izi mumalingaliro anu ngati inu mulibe cholembera. Inu muyenera kuti musamachite zinthu izi. Ife timakuwuzani inu nthawi zonse momwe inu muyenera kumachita. Tsopano ine ndati ndikuwuzeni inu zimene inu muyenera kuti musamazichite. Tsopano inu muyenera kuti musamatanthauzire molakwika mawu. Inu mukuti chabwino ine ndikukhulupira iwo akutanthauza izi. Iwo amatanthauza chimene iwo akunena basi. Iwo samasowa wotanthauzira wina. Ndipo inu muyenera kuti musamayike polakwika mawu. Ndipo inu muyenera musamasemphanitse mawu. Ndipo ngati ife tikanati tichite chilichonse cha izi, izo zimaponyera Baibulo lonse muchisokonezo ndi muchiwawa. Zindikirani kuti mumutanthauzire molakwika Yesu mumaonekedwe a Mulungu mwa munthu. Inu mungati mumupange iye, inu mungati mumupange iye Mulungu mmodzi mwa atatuwo. Kuti mutanthauzire molakwika Yesu Khristu pokhala mawu. Inu munganati mupange iye Mulungu mmodzi mwa atatu. Kapena inu munganati mumupange iye munthu wachiwiri mu Mulungu. Ndipo kuti muchite izo inu munganati musokoneze malemba onsewo. Inu simungakhoze kufika kulikonse. Chotero iwo sayenera kuti azitanthauziridwa molakwika. Ndipo ngati inu munena kuti chinthu china inu mutayika kutanthauza pa iwo ndipo inu nkuwayika iwo ku nthawi ina kapena iwo kukhala atayikidwa ku nthawi ina inu mukupanganso kutanthauzira kosalondola. Ngati aliyense atanthauzira molakwika Yesu Khristu mu Baibulo kuti sali Mulungu mwini wake kumupanga iye munthu wachiwiri kapena Mulungu mmodzi mwa atatuwo, izi zikanati zisokoneze mawu aliwonse mu Baibulo lonse. Izo zikanati nziswe lamulo loyamba, iwe usakhale ndi Mulungu wina aliyense patsogolo pa ine. Chabwino izo zikanati zipange mtundu wonse kwa chikhristu gulu la opembeza mwachikunja opembeza amulungu atatu osiana. Mugona ntundu wa Bible limene inu mukanati mukhale nalo. Ndiye izo zikoza kutipanga ife chimene Ayuda amati ife tiri. Amati ndi udima amulungu amenewo ali mulungu wanu. Mugona. Cholero inu mugona inu simungakhoze. Inu musati muzitanthauzira molakwika Bible. Pakuti Yesu iye yekha ali kutanthauzira kwa Bible. Pamene iye aonetseredwa mu mbado omwe gawo la thupi lake lili mkuonetseredwa. Ngati iwo uli mbado wa dzanja, ilo liyenera kukhala dzanja. Iwo sungakhoze kukhala mbado wa mutu. Ngati iwo uli mbado wa liwu, chabwino ndiye, iwo sungakhoze kukhala mbado wa phazi. Mukuona? Ndipo tsopano ife tili pa mbado wa diso. Ndipo tsopano chotsatira ndi iye mwini wake kuti abwere kupenya mwa uneneri. Mwaona, musi kuchola mumbado, ife tinayambira kumaziko, kuchokera kumbado wa mpingo oyamba. Pamene mbewu inapita munthaka, mbewu ya thunthu. Ndiye, iyo inatulukira kupyolera mumapazi Lutera. Inabwereranso ndiye kupyolera mwa Wesile. Ndiye mpaka kwa achipentekosite, malirime pa milomo. Mukuona? Tsopano izo zili mumaso uneneri wa Malachi 4 izinazotero. Ndipo tsopano palibe chinanso chimene chatsalira kuti chibwere koma iye mwini wake kuti alowe umu. Chifukwa ndicho chinthu chotsiriza chimene chilipo. Chotsalira ndi luntha. Ndipo ife tilibe luntha lathu ndi lake. Ife tilibe kupenya kwathu kwathu. Munthu angakhoze bwanji kuoneratu zinthu zimenezo? Iye sangakhoze kuchita izo. Ameneyo ndi Mulungu mwini wake. Mwaona izo? Izo zikufika pa malo. Ndipo iye akulilamulira thupi njira yonse modusa. Ndiye thupi la thundu la Khristu lili kuululidwa mwa maonekedwe a mkwatibwi yemwe anatengedwa kuchokera kumbali yake. Monga Adamu anachitira pachiyambi. Monga Adamu analikani. Pachiyambi. Yes. Inde Mulungu. God. Izi zikanatizike Bible lonse muchisokonezo. Kuswala mulolo yamba ndi kumupanga Mulungu, Mulungu wachikunja wa atatu. Izo zikanangoti, izo zikanati zisokoneze chithunzi chonse cha Bible. Cholero inu kuti musamatanthauzire molakwika Bible. Tsopano icho ndi chinthu chimodzi chokha. Pamene lemba lililonse mu Bible lili ndi kagwiritsidwe kofanana, inu muyenera kulika ilo mu malo ake. Ndipo kulika ilo polakwika inu mukhoza kumupanga iye Mulungu mu mbado umodzi ndi ndipo mbado otsatira inu kumupanga iye mbiri yakale kuti uwayike polakwika iwo. Cholero inu muyenera kuti musamayike polakwika lemba. Iye ndi Mulungu nthawi zonse. Ngati inu mutamupanga iye lero, Mulungu wambiri yakale chimene iye anali mbuyo kutali, ndipo iye sali yemweyo lero, inu muchita naye chiyana Hebrews 13:8. Mwaona, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano, cholero mukuona zomwe izi chikanachichitite, ndi chimene icho chachita, izo zachita kale icho, kumupanga iye kuwakana mawu ake omwe, kuwayika polakwika malemba. Kuti muwasemphanitse malemba, inu mukhoza kuyika thupi lake palimodzi molakwika, phazi pamene mutu umayenera kukhala uli, kapena china chake. Mofanana basi monga mwakuyankhula kwina, inu mukhoza kukhala ndi Yesu akuphunzitsa uthenga wa Mose. Inu mukhoza kukhala, kapena angakhale Wesile akuphunzitsa mbado wa Lutera. Inu mukhoza kukhala nawo tsopano mbado wathu ukuphunzitsa chipentekosite, uthenga wa chipentekosite. Inu mukuona chisokonezo chomwe iwo akanakhala alimo. Chipentekosite chinasonyeza kale mangamanga ake. Lutera anasonyeza kale ake. Anasochera, anapita muchipembezo. Iwo unafera pomwepo mbadowo. Unagunda. Pamenepo iwo unapita. Zindikirani mwansanga basi. Pamene iwo unapangidwa bungwe. Iwo unafa. Tsopano tangoonani ngati izo sizili zolondola. Yang'anani mbuyo kupyola mu masamba ambiri yakale. Nthawi iliyonse imene iwo unapanga bungwe, iwo umafa pomwepo pamakhala chinanso kwa iwo. Iwo umakhala wopembeza wa Mulungu wa dziko lino. Ndipo umapita mosochera mu zopangidwa ndi mabungwe, ndi zipembezo, ndi zinyengo. gula marike hanalo amenemo ndipo anaitamo zolinda zawo mwaiwo kapena kubayiramo malingaliro awo awo kani mwaiwo ndipo kodi ndi chiyani chinachitika iwo umakhala nyansi kukathera mwa mulungu wa dziko lino kumene iwo ati akamupase mpando wachifumu satana mwini wake kumaganiza kuti iwo ali ndi msogoleri wamkulu wa dziko woti awabweretsere iwo mtendere ine ndinakuwuzani inu tsiku lina ine ndikunena izo kachiwiri kuti ngakhale chitukuko patokha lero tili mwa ntheradi chosiyana ndi mulungu chitukuko tili chosiyana ndi mulungu maphunziro ali mayilosi miliyoni kuchokera kwa iye sayansi ili mayilosi miliyoni sayansi ndi maphunziro zikuyesera kuti zisimikizire momutsutsa mulungu mwaona kupyolera mu maseminari a za mulungu ndi masukulu ndi zipinda za sayansi ndi zina zotero iwo akhala ali nako kugwedeza kwawo nanga bwanji masomphenya usiku wina uja a munthu pamene iye anafuula kwa asayansi kumusiuko akusanulira zinthu zija umo monga choncho iwo anangopotoloka ndipo anayang'ana mmwamba ndipo anapitirira padzakhala kukwera kwinanso kumodzi zindikirani zoyenera zitatu izi ziyenera kukhala tsopano inu timungakhoza yesu sanabwera akulalikira uthenga wa nowa iye sanabwera akulalikira uthenga wa mose kapena mose sanabwere akulalikira mwaona musanimusemphanitse malemba iwo ayenera kukhala mu nthawi tsopano inu timungakhoze kugwiritsa pamene munthu wamkulu uja John Wesley anatulukira kapena munthu wamkulu Lutera pamene Lutera anatulukira ndi uthenga wake wa kulungamitsidwa tsopano pamene izo zinali Lutera anali mwamuna wamkulu iye anawitana mpingo kuchokera ku mdima ndipo iye anakhazikisa kulungamitsidwa mwachikhulupiriro ndipo pamene iye anachita izo iwo anamanga chipembedzo pamwamba pa izo ndipo iwo unafa moyo unayenda monga iwo umakhalira mu phesi la tirigu kupita mpaka mu mbado wa Wesley mpaka ngayaye kuchokera mwa Lutera munabwera masamba wena amene anafa ndi iye amene anali Zwingiri ndi Calvin ndi wena wonse amene anatuluka kuchokera mukukonzanso kwa kukulu kuja ndiye motsatira kunadza Wesley mbado wina unali utaphukira kukhala ngayaye Wesley ndi Atterbury ndi wonse ndi John ndi mbale wake ndi onse iwo amuna akulu a mulungu ndi uthenga anangolisesa dziko iwo anaupanga bungwe iwo unafa ndiye iwo unatulukira ukuoneka chimodzimodzi basi ngati kuti iwo unali kupita kukabala njere tsopano ndipo anafika podzapeza kuti anali mankhusu Pentecost koma kumbuyo kuseri kwa izo zonse kunadza kamphukira kakang'ono ndipo inu mukuzindikira kawiri kawiri ine ndikuganiza mwapafupi zaka zitatu kapena zinayi pambuyo pa Lutera ali mu utumiki kuti mpingo wa Lutera unapanga bungwe nthawi yayifupi basi pambuyo pa Wesley ali pa utumiki iwo unapanga bungwe Tucson ife tinali nalo dongosolo la momwe mpingo wa chiwesile kapena mpingo wa Methodist unafika pokhalapo ndipo pamene iwo anabwera ku America kuno ambira iwo anali atabwerera ndipo anati iwo anali atakonza chilolezo ndi zina zotero kuchokera ku England kuti aubweretse iwo kuno ndi momwe izo zonse zinkachitidwira mwasewero ine ndinachionapo pomwe chimene chinachitika pamenepo iwo unafa chabwino panabwera achipentekosite ofula akale aja mu masiku akutali kale anali ndi mphaso zakuyankhula mu malilime ndipo anayamba ndi kuyankhula mu malilime ndiye iwo anazitcha izo umboni wa mzimu woyera ndiye iwo anapanga bungwe mmodzi amati iye akuti achite izo ndipo wina izo ndipo iwo anali ndi zinkhani ndi zinkhani kodi izo zinachita chiyani lililonse la masamba amenewo linali kumangofunyululuka mofanana basi monga izo zinkachita mu phesi ndipo monga izo zinachita panga yaye iwo anali nawo umodzi uwiri utatu ndi mpingo wa mulungu ndi ena onse awa umangopunyululuka punyululuka punyululuka koma tsopano malingana ndi chilengedwe chimene chili chitsanzo changwiro inu simudzakhala konse chilichonse kuti muaphunzise iwo achoke mu icho banja la abwenzi anga uko mu Kentucky anali atangokhala ndi wang'ono mwana wang'ono atabadwa tsiku lina Ndipo maiyo anali pamenepo pamene iwo anali akuphika chakudya chathu. Ndipo iye anali akumuthandiza mlongo wina kuphika chakudya chagulu la amuna ife amene tinaliko kasaka. Ndipo chotero mwanayo anayamba kulira. Ndipo ine ndinali kuyankhula. Ine ndikuganiza maiyo anachititsidwa manyazi pang'ono. Chotero iye anathamanga ndipo anakamutenga mwanayo ndipo anayamba kumudyesa mwana wang'onoyo. Ine ndinali inu mukudziwa icho ndichibadwa basi mukuona tsopano inu simungakhoze iwo sanapeze konse njira yabwinoko iliyonse kuti mwana azipezera chimene iye akuchifuna kuposa kulirira icho tsopano inu mukoza kumupasa iye buku la makhalidwe ndikumukhazika pansi apa ndikuti ine ndikufuna kuti ndikuphunzise iwe za mulungu mwananga tsopano iwe usati uzililalira pano monga wana wena ndiwe wosiyana. Tsopano pamene iwe ukufuna kuti udyesedwe iwe uziliza kabelu kakang'ono aka sizingagwire ntchito basi ayi izo sizingagwire ntchito basi chotero pamene inu muyang'ana chilengedwe tsopano ife tikuona pamene mbado uliwonse ndipo molunjika anazikonza izo kuti ife tili mu mbado wotsiriza mankhusu atokapo ndipo ife takhala nazo zaka 15 pafupi makumi awiri tsopano zaka zauthenga kukusesa kudusa kuchokera ku fuko kupita ku fuko ndipo mmawa uno talumikizidwa kudusa fuko lonse lino maona ndipo palibe bungwe iwo sungakhoze kupanga bungwe sipanayambe pakhala kanthu kanayamba kakhalapo monga iwo kapena kati kadzakhalepo pambuyo pathu mukuona chinthu chomwe chili nkhani ndi uthenga lero ndi iwo amene aulandira iwo mu mitima yawo ayenera kuti azikhala mukukhalapo kwa mwana kuti afike pakucha mukuona iwe ukhoza kuwutenga uthenga ndiyeno nkulola mwana awotche chiwisi chonse chichoke mwa iwe kumupanga iye mkhrisitu wokhwima inu mukuona chimene ine ndikutanthauza Mulungu akubwera posachedwa kuti adzaulandire mpingo wake ndipo ife tiyenera kukhala nawo mtundu umenewo wa Khristu kuti iye adzawalandire tirigu ayenera kuti atche chabwino zoyenera zitatu izi ziyenera kukhalapo timuyenera kuti mutanthauzire molakwika kapena kugwira molakwika iwo kutanthauzira molakwika iwo kapena kuusemphanitsa iwo iwo uyenera kuti usungidwe ndendende basi momwe mulungu ananenera kuti unali kwa dziko ilo ndi buku la chinsinsi anthu amakhulupirira kuti ilo ndi buku la zachinsinsi chabe nthawi imodzi ine ndinali kuyankhula ndi munthu wotchuka kwambiri muno mu mzinda yemwe wagwira mayimidwe akulu a chikhristu ndipo iye anati ine ndinayesera kuti ndiwerenge buku la chivumbuluso usiku wina anati yohane ayenera kuti anali atakhuta ndiwo zatsapula wambiri wowawa ndipo iye anali ndi malotoyi mwaona buku la chinsinsi koma pamene pawokhulupirira woona ilo ndi vumbuluso la mulungu kukhala akuwululidwa mu mbado umene ife tili kukhalamo mawu anga ali mzimu ndi moyo yesu ananena zimenezo kachiwiri mawu ali mbewu zimene wofetsa anazifetsa ife tikudziwa kuti izo ndizoona ndi mulungu mwamaonekedwe a mawu ndipo akhoza kutanthauziridwa ndi mwini wake yekha malingaliro a umunthu sali okhoza kuti atanthauzire malingaliro a mulungu angakhoze bwanji ang'ono malingaliro ang'ono amalire kutanthauzira malingaliro opanda malire pamene ife silingakhoze ngakhale kutanthauzira malingaliro awina ndi mzake ndipo inu zindikirani iye ndi mmodzi yekhayo angakhoze kuwatanthauzira iwo ndipo iye amawatanthauzira iwo kwa yemwe iye afuna iwo sananene kuti achivundi akale pamene iwo anali kuyenda pa dziko lapansi mu nthawi zakale ndi njira zosiyana mulungu mu nthawi zakale ndi njira zosiyana ankadzululira yekha kwa aneneri wake mukuona ndipo zindikirani kwa yemwe iye afuna amamuululira izo ndipo iye anazikonza izo chotero kuti iye akhoza kudzibisa yekha mu malemba kwa waza mulungu wophunziritsa yemwe alipo oh my iye akhoza kungodzibisa yekha adakhalapo pomwe mu malemba ndipo inu mukhoza kuyang'ana utali wa tsiku lonse ndipo osakhoza kuziona izo kuyang'ana mwa nthawi ya moyo ndipo osaziona konse izo iye akhoza kungodzibisa yekha adakhala pamenepo tsopano chonde kulikonse mulole izo zilowerere mkati kuti mulungu mu mawu akhoza kudzibisa yekha chotero mu mawu kuli palibe wa za mulungu kapena sukulu mu dziko ingakhoze konse kumupeza iye ndipo komabe iye adangokhala pomwepo inu mukuti ndi kulondola uko mbale Branham nanga bwanji afarisi ndi asaduki nanga bwanji mu mbado uliwonse iye wazichita izo zedi iye anachita chotero mu mbado uliwonse tsopano ife tikanakhoza kuzifufuza izo iye ndiganize za masiku a Nowa mbado wophunzira wa nzeru momwe iye anadzibisira yekha mu mawu ake olonjezedwa mu masiku a Mose momwe iye anadzibisira yekha mu masiku a Eliya momwe iye anadzibisira yekha mu masiku a Yesu momwe iye anadzibisira yekha iye anali mu dziko ndipo dziko linapangidwa ndi iye ndipo dziko sinamudziwe iye ayi iye anadza kwake omwe ake omwe sanamulandire iye ayi mukuona iye amadzibisa yekha kwa wophunziritsa munthu wa nzeru yemwe alipo mu dziko inu mukuti chabwino uyu ndi dokotala bambo oyera kwakuti ndi wakuti ine sindikusamala yemwe iye ali mulungu amadzibisa yekha kwa iye ndipo amaziulula izo kwa makanda amene angati aphunzire mukuona makanda a mulungu mbewu yokonzedweratu taganizani mulungu wamphamvu adakhala mu mawu ake omwe akuchititsa khungu a nzeru anthu ophunzira ambado umene ulipo uno ndipo iwo sakuziona izo iwo akuganiza kuti ndi gulu lakutentheka chabe tayang'anani pa iye atayimapo akudzibisa kwa achipentekositi a baptist a methodist a presbyteria akudziulula yekha kunja komwe poyera ndi kusonyeza mitundu yonse ya zinthu ngakhale kuziyika izo mu mapepala ndi zinthu monga izo komabe iwo sakuziona izo oh mulungu wathu wamkulu bwanji akudziulula yekha pa yense yemwe iye afuna oh inu mukuti mbale Jonas kapena mbale wakuti ndi wakuti iye ali iye ndi munthu wamkulu iye aziona izo oh ayi iye amaziulula izo kwa yemwe iye afuna muli mkazi wanga sakuziona izo ndipo iye ndi mkazi wa chikhristu iye amadziulula yekha kwa omwe iye afuna chabwino abusa anga ndi munthu wamkulu ngonkulondola koma iye amadziulula yekha kwa omwe iye afuna tsopano pufuzani ndi zomwe zaululidwa kale pa zomwe zikuchitika ndiyenu mudza inu mukhoza kumvesa ndithu tsopano ife tikuzindikira ndiye izo zikupanga ilo buku la mulungu ndipo osati buku la munthu ngati ilo likanakhala la munthu tsopano tiyeni ife tione momwe ilo likanati lidzifotokozere lokha taonani momwe ilo likuyalutsira tchimo la amuna amene analilemba ilo zindikirani amuna amene anakhala moyo mu tsiku lake abrahamu mwachitsanzo iye amatchedwa atate wa okhulupirika zindikirani momwe kuti inu mukuganiza abrahamu akanalemba buku ili pa yekha za mantha ake omwe inu mukuganiza bwanji kuti iye akanalemba kuti iye ananama kwa mfumu m'mawa uja ndipo ananena kuti uja anali mlongo wake pamene iye anali mkazi wake kodi ilo likanalemba zamachitidwe ake amantha amene iye anawachita zedi iye sakanachita konse izi nanga bwanji yakobo mu chinyengo chake wonyenga wang'ono yemwe yakobo anali akanati munthu mu hebri kulemba za mbale wake wati hebri yemwe mwa iye kuti israeli yense anatchedwa kodi iye akanayerekeza kuti alembe chinyengo cha kholo lomwe la fuko lonselo mwa yakobo munatuluka mbadwa kuchokera mwa mbadwa munatuluka mafuko ndipo mwala wa maziko wa onse awo baibulo likumuyalutsa iye ngati wachinyengo ndikulondola uko inu mukuganiza munthu akanalemba zimenezo ayi bwana nanga bwanji munthu kulemba za mfumu yayikulu kwambiri imene iwo anayamba akhalapo nayo pa dziko lapansi ngati mfumu yovekedwa ndi uwira davide mukuchita kwake chigololo kodi ayuda awo akanati alembe konse za mfumu yawo yolemekezeka kwambiri kukhala wachigololo oh ife tili nayo mbiri yakale monga George Washington sananenepo konse boza ndi zinthu monga izo Ifeti mari tima icha iyo mbiri ya gale. Koma uyu ndi mwamuna. Bible limene limamucha David wachigololo. Mbo iya anali mfumu ya Israeli wachigololo. Yema anali wali adzakhale mwana Yesu. Kuli adzakhale mwana wa David. Mwala wapa mutu omwe. Ndipo bambo wake malingana ndi thupi anali wachigololo. Ayuda sakanalemba konse buku longa limenelo. Kodi munthu akanati alembe izi pa iye mwini ndithudi ayi ndikanakhoza bwanji fuko lonyada lija la Israeli inu mukudziwa momwe iwo analili onyada fuko lonyada la Israeli ananka nalemba zakupembeza mafano kwawo komwe analemba zakuukira kwawo motsutsa mulungu wawo analemba mosusa zauve zinthu za nyansi zimene iwo ankachita ndipo anazilemba izo mubuku iwo ndithudi akanazibisa izo. Iwa aganati ango sonyeza zinthu zabwino. Koma Bible iri limatiuza chimene chili cholondola ndi chimene chili cholakwika. Ndilo aliyense akudziwa kuti Ayuda sakanati alembe konse buku longa limenelo. Lokamba zakusayera kwawo komwe ndi kupembeza mafano ndi kulephera ndi chili chonse chimene iwo anali nacho. Iwo sakanati alembe konse izo. Oh ayi ndiye ndani analilemba ilo. Bible linati mahebri 1:1 mulungu mundawiza kale ndi maneneri osiyana ankayankhula kwa makolo kupyolera mwa aneneri ndiye izo sanali aneneri izo sizinali achivundi mulungu osada aneneri mundawiza kale koma mulungu mundawiza kale machitidwe osiyana ankayankhula kwa makolo kupyolera mwa aneneri ine ndilinaolemba ndalilemba pano ine sindikudziwa chimene ilo lili. Ines ningakhoze kulozera kwa ilo kawiri kawiri pamene zinthu izi zimene ine ndikulozerako kwa izo ine ndikuyang'ana palemba ine ndikuti ndiyang'ane pa ilo miniti yokha ngati inu muti mundikhululukire ine ilo ndi Timoteo wachiwiri 3:16 ine ndimaganiza kuti ndikanati ndilikumbukire ilo koma ine ndikupepesa ine ndingoima kwa miniti kuti ndipeze chimene ilo lili. Mulungu mundawiza kale ndi machitidwe osiyana ankayankhula kwa makolo kupyolera mwa aneneri. Tsopano Timoteo wachiwiri 3:16 tiye ndione zimene ilo likunena mu 3:16 lemba lonse eya ndilopelekedwa mwakudzoza kwa aneneri ayi kudzoza kwa chiyani Mulungu. Ndipo ndilopindulisa pa chiphunziso ndi kutsutsa ndi kukonza ndi kulangiza mwachilungamo kuti munthu wa Mulungu akhoze kumayima mwangwiro atakonzedwa bwino mu ntchito zonse zabwino. Chabwino ndiye lemba lonse ndilolembedwa mwakudzoza. Yesu pano pa dziko lapansi ananena kuti miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka koma mawu ake sakanati. Iye anati malemba onse ayenera kukwaniritsidwa. Kotero ndiye buku silili buku la zolemba za munthu. Ilo ndi mabuku a zolemba za Mulungu. Tsopano ife tikudziwa Mulungu anasankha mwakukonzeratu mpingo wake, malo wake, aneneri ake ndi zonse za iwo. Mwakudziwiratu iye anamukonzeratu mneneri wake ndipo pamene mbado ufika. Iye amakhala ndi mneneri wake atafika pa nthawi yomweyo ndipo ankamudzoza iye pamene iye ankalemba Baibulo ndiye. Tsopano Mulungu analemba Baibulo kungolipogwiritsa ntchito mneneri chifukwa ndiyo njira yake yochitira izo. Totero mukuona iwo sali mawu totero mukuona iwo ndi mawu a Mulungu ndipo sati mawu a munthu. Mulungu ndi munthu. Mulungu akhoza kunena. Mulungu akhoza kuyankhula. Mulungu akhoza kulemba. Iye sanasowe kuti azichita izo mwa njira imeneyo. Koma ndi momwe iye anasankha kuti azichitira izo. Iye sanasowe kuti azichita izo mwa njira imeneyo. Koma ndi iye anasankha kuti azichita izo mwa njira imeneyo. Tsopano inu mukuti Mulungu analemba ndi chala chake chomwe cha ufumu malamulo khumi. Totero Mulungu akhoza kulemba mwini wake ngati iye atafuna kutero mukuona. Koma iye anasankha kuti alembe ilo kupyolera mwa aneneri maona chifukwa izo zinali zikhumbo zake mawu ake iye anazifotokoza kupyolera mwa iwo kuwapanga onse gawo kapena gawo la iye mukuona iye akanakhoza kulemba ndi chala chake iye anatenganso chala chake ndipo analemba pa makoma a Babiloni inu mwayezedwa mu muyezo ndipo mwapezeka woperewera iye analemba ndi chala chake chomwe Mulungu akhoza kuyankhula kodi inu mukukhulupirira Mulungu angakhoze kuyankhula iye anayankhula kwa Mose pa phiri muchisamba choyaka kodi inu mukukhulupirira zimenezo inde bwana iye anayankhula kwa Yohane mwamaonekedwa ankhunda inu mukukhulupirira zimenezo kuti uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwa yemwe ine ndikukondwera kukhalamo iye anayankhula kwa iye iye anayankhula kwa Yesu pa phiri la chiwalitsiro pamaso pa Petro Yakobo ndi Yohane iye akhoza kuyankhula iye si bubu Mulungu akhoza kuyankhula chotero iye anayankhula kwa Yesu pa phiri la chiwalitsiro ndipo iye anayankhula kwa Yesu pamaso pa unyinji wonse wa anthu pamene wanthu anati iko kunabingula koma izo anali Mulungu akuyankhula kwa Yesu ndipo pafupi wonse Mateyu Mariko Luka ndi Yohane ndi Yesu akuyankhula iye ndi Mulungu chotero Mulungu akhoza kuyankhula anatenga zala zake zomwe ndipo analemba pa mchenga tsiku lina iye ankayankhula iye ankalalikira iye ankanenera ndi milomo yake yomwe Mulungu anatero pamene iye anapangidwa thupi nakhala pakati pathu Mulungu anaonetseredwa muthupi ngati iye angakhoze kulemba kuyankhula kodi iye sangakhoze kuwawuza wena choti achite ndithudi akhoza iye akhoza kuyankhula kwa iwo muliwu la umunthu iye akhoza kulemba ndi kuwasonyeza iwo zoti achite iye anazichitapo izi chotero Mulungu munthawi zakale ndi m'manenedwe osiyana anayankhula kwa makolo kupyolera mwa aneneri ndipo iye ananena pakulemba uku kuti palibe kolemba kamozi kapena dontho lili lidzachoke konse mpaka iwo atakwaniritsidwa ndiyeno iwo nkuonetseredwa ndiye iwo adzapita chifukwa iwo aonetseredwa iwo sangakhoze kupita apo koma mawu okha basi akupangidwa thupi kolemba limatanthauza mawu ang'ono dontho limatanthauza kachisonyezo kakang'ono osati ngakhale kachisonyezo kamodzi kofotokozera kamodzi chilichonse chili chidzalephere konse mu mawu a Mulungu iwo sangakhoze kulephera chifukwa iwo ndi Mulungu Mulungu ataonetseredwa mumaonekedwe a thupi la umunthu pakuti ndi Mulungu mwini wake mumaonekedwe akalata maonekedwe a mneneri akuonetseredwa mu thupi tsopano ndicho chifukwa Yesu amakhoza kunena iwo amene ankayankhula kwa inu inu munkawatcha iwo milungu amene ankayankhula kwa inu mwa mawu a Mulungu anali ndipo iwo anali milungu aneneri amenewo pamene iwo anali atadzozedwa ndi mzimu wa Mulungu ndipo anabweresa ndendende mawu a Mulungu ndiye iwo anali milungu awo anali mawu a Mulungu akuyankhula kupyolera mwa iwo ndipo akhoza iwo akanakhoza kungotanthauzira monga mlembi akanawalolezera iwo kuti atanthauzire tsopano ngati inu mukufuna kuti mupeze izo izo ndi Petro wachiwiri 1:20-21 chabwino chifukwa izi pamene Mulungu alibe kutanthauzira kwa mseri iye amachita kutanthauzira kwake kwake Mulungu amayankhula ndipo amawatanthauzira iwo yekha ndiye amawaululira iwo kwa yense yemwe iye afuna amawabisa kwa wena onsewo iye samasowa kuti awaululire iwo kwa aliyense kupatula ngati iye akufuna kutero ndipo iye samati iye wachifotokoza chinthu chake chonsecho mu malemba chotero chinthu chonsecho chadziwika kale kungoti iye wangokhala pamenepo akuyang'anira izo zikuchitika mukuona ayi akungoona thupi kukhala likupangidwa ndikubwerera kwa ake kumapangidwe mkwatibwi wake kachiwiri chabwino okhulupirira amakhulupirira izi monga Abrahamu yemwe anatcha zinthu zosiyana ndi iwo ngati kuti panalibe iwo naponso mawawa amazindikira zinsinsi za mitima a Hebrews 4:12 iwo amazindikira zinsinsi za mtima aneneri sanali nthawi zonse kumvesa zimene iwo anali kulemba kapena zimene iwo anali kunena kapena iwo sakanati mwa njira iliyonse azinene izo ngati iwo akanati azimvese izo mukuona koma baibulo limati iwo ankasunthidwa ndi mzimu woyera ankasunthidwa pamene mzimu woyera ukusuntha iwe umasuntha munthu Mulungu mundaliza kale ndi majiliro osiyana ankayankhula kwa aneneri amene ankasunthidwa ndi mzimu woyera. Ndicho chifukwa mibado yonse anthu amene anali auzimu ankafunsira kwa aneneri zokhuza nthawi ndi zimene zikanati zichitike. Mneneri mlembi amayenera kukhala muchiyanjano chowirikiza ndi mlembi. Tikuona iye ayenera kumakhala mowirikiza mukukhalapo kwa mlembi kuti adziwe chimene buku lili likhale. Mukuona mneneri mlembi iye ali ndi cholembera chokonzeka nthawi iliyonse, chiyanjano chowirikiza ndi mlembi yemwe anali Mulungu kuti alembe chilichonse chimene iye anena kuti lemba. Mukuona zimasonyeza mtundu wa moyo umene iye ayenera, moyo wolekanitsidwa kwa abale ake onse. Tsopano ndicho chifukwa mneneri anali ndi malingaliro ake akakhazikitsidwa mowirikiza pa chimene Mulungu ananena, osati chimene wanthu ankaganiza, chimene mʼbado unkaganiza, chimene mpingo unkaganiza, chimene ufumu unkaganiza, chimene Mulungu anaganiza. Ankangoforokoza maganizo a Mulungu pa mawu, chifukwa mawu ndi ganizo pamene ilo laforokozedwa. Inu mwamvetsa izo? Tsopano mawu ndi ganizo lidafotokozedwa. Chotero mneneri anali kuyembekezera maganizo a Mulungu, ndipo pamene Mulungu awulula maganizo ake kwa iye, iye amawafotokoza iwo mu mawu, pakuti atero Ambuye. Mukuona osati pakuti nditero ine mneneri, pakuti atero Ambuye. Mukuona chabwino ndicho chifukwa iwo ankanyoza maufumu ndi mibado ya mpingo, chimene kuti achite chotero mu masiku awo chinali chilango cha imfa. Iwe ungayende kupita pamaso pa mfumu ndi kumuwuza iye pakuti atero Ambuye zakuti zakuti zikachitika, iwe ukanakhoza kupangisa mutu wako kudulidwapo, mpingo ungakuyike iwe ku imfa pakali pano chifukwa chochita izi. Koma aneneri awa anali wolimba mtima chifukwa iwo ankasunthidwa ndi mzimu woyera. Mukuona ndipo iwo ndicho chifukwa amakhala olimba mtima, ndipo iwo analemba mawu osalephera a Mulungu. Analipo ochuluka amene ankayesera kuti awasanzire aneneri amenewo, monga nsembe kapena wena wotero. Ndipo kodi iwo ankachita chiyani? Kungosokoneza izo zonse, iwo sakanakhoza kuzichita izo, chifukwa Mulungu anali atamusankha munthu wa mʼbadowo, ndipo atasankha uthenga, ndipo ngakhale khalidwe la munthu ndi chimene chikanati chidzaduse mu mʼbado umenewo, chimene iye adadzayike pa iwo, momwe iye akanachitira ndi chikhalidwe cha munthu ameneyo, iye amakhoza kuchititsa khungu maso aenawo. Mawu amene munthu ameneyo akanati anene, momwe iye ankachitira zikanakhoza kuchititsa khungu enawo ndi kutsekula maso awena. Mukuona iye ankamubveka munthuyo ndi mtundu wa chovala chimene iye anali, chikhalidwe chokhumba ndi chilichonse, basi mwa njira yomweyo iye ankayenera kuti adzakhale wosankhidwira mwangwiro basi kwa anthu ena ake amenewo, amene iye akanati adzawayitanire ku mʼbado wina wake umenewo. Pamene enawo amayima ndi kuyangʼana pa iye ndi kuti chabwino, ine sindingakhoze apo, ine sindikukhoza kuona. Iwo anali atachititsidwa khungu. Yesu anadza mwa njira yomweyo, atavekedwa Mulungu wachisavundi, atavekedwa ndi thupi la umunthu, ndipo chifukwa iye anabadwira modyesera msipu mukhola lodzaza ndowe, wopanda malo oti agonekepo mutu wake, wobadwa mwakuganiza ali ndi dzina lawa pathengo litakwerewekedwa pa iye. Mukuona zinthu zonse izi zimene iye anali, ndi momwe iye anakulira, mwana wa mpalamatabwa, momwe iye anali wosaphunzitsidwa, mochuluka kapena mochepa mu dziko, nzeru za dziko lino iye analibe kanthu kochita ndizi, analibe chilichonse chachitukuko cha dziko lino, maphunziro kapena chilichonse, iye analibe chinthu chimodzi choti achite ndizo, chifukwa iye ndi Mulungu. Izo zikanasokonezana ngati iye akanayesera kuti apite ku seminari kwina kwake ndi kukaphunzirako china chake chimene mipingo ya dziko iyi inali kuchita chimene mu bwanji, izo sizikanati nkomwe bwanji, izo sizikanati nkomwe, sizikanati zigwirizane nkomwe ndi kumvesa kwake, chifukwa iye anali Mulungu. Chotero maphunziro, kuphunzira, maseminari ndi zinthu zili mwamterali zosiyana ndi chifuniro cha Mulungu. Kachitidwe konse kazamaphunziro ndikosiyana ndi Mulungu. Chiri zonse, chima punzisa, mota ligira ndi mulungu, ndawi zonse. Pamene ine ndi mumba mundu akunena kuti iye, ndi dokotala, PhD, LLQ, izo, zimango mupangisa iye kutaligira na mochuluka chotero kwa mulungu kwa ine, mukuona. Iye wango zipunzisa yekha motalikira kochuluka chotero kuchokera kuchimene iye anaitanidwira kwenikweni kuti achite kokulondola. Zindikirani momwe tsopano iwo anali kusundhidwa ndi mzimu woyera. Tsopano izo sizikutanthauza kuti munthu wophunzira sakubwera umo. Tayang'anani pa Paulo, ine ndikulingalira panalibe munthu wophunzira mu tsiku lake kuposa Paulo, yemwe anali Saulo wa ku Tarisi. Iye anaphunzitsidwa pansi pa Gamalieli, mmodzi wa aphunzitsi akulu a tsikulo, wamkulu Mhebri wosamalitsa, Mfarisi wachipembedzo. Ndipo Paulo analeredwa pansi pa iye. Iye ankadziwa chipembedzo chonse cha Chiyuda. Koma pamene iye anabwera kwa mpingo, iye anati, ine sindinabwere konse kwa inu mwa maphunziro a munthu ndi zina zotero, chifukwa ngati inu munganatero, ndiye inu munganamadalira mu zimenezi. Koma ine ndikubwera kwa inu mu mphamvu ndi maonetseredwe a mzimu woyera, kuti chikhulupiriro chanu chikanati chikhale mwa Mulungu. Ndi inu apo, mukuona, ndiko kulondola. Ambiri anayesera kuti awasanzire anthu awa, koma iwo anangosokoneza chinthu chonsecho basi, monga iwo akuchitira lero. Panali mmodzi yemwe anadzusidwa isanafike nthawi ya Yesu. Anasogolera wanthu 400 mosochera. Ndipo inu mukudziwa momwe malemba amawerengekera kokhudza zinthu izi. Kuyesera kuzichita izo nthawi isanafike. Ndipo wena iwo anayesera kuti amutsanzire iye. Ndipo iwo onse anali chicho kapena chimodzi chinacho. Ndipo iye anati mumasiku otsiriza momwe iwo akanati adzusa Khristu abodza mumasiku otsiriza ndi anenera abodza ndi kusonyeza zizindikiro ndi zodabwitsa. Ife tili nazo zonse izo, mukuona. Koma izo sizimachita kutali ndi chenicho. Izo zimangopangisa iwo kuwala mwabwinoko chifukwa ife tili naye Khristu weniweni osati wabozayo. Tsopano, tsopano ife tikuzindikira ndiye kuti Mulungu amatumiza aneneri yake. Iyo inali njira imene iye anali nayo yakubweretsera mawu ake kwa wanthu kupyolera mu milomo ya aneneri yake. Ndipo zindikirani, inu mukudziwa Mose anati ngati inu mukufuna kuti mukawerenge izo mu Exodo mutu wa 4 ndi ndime ya 10 ndi ya 12. Mose anati Mulungu anayankhula kwa iye. Mulungu anayankhula kwa munthu mulomo kwa khutu. Ndipo iye anati ndine wochedwa kuyankhula. Mose anati ine sindili wokwanira ine. Ine sindingakhoze kupita. Iye anati ndani anamupanga munthu kuti aziyankhula? Kapena ndani anamupanga iye wosayankhula? Ndani anamupanga iye kuti azipenya? Kapena ndani anamupanga iye kuti azimva? Kodi sina Ambuye? Anati ine ndikakhala ndikamwa yako. Mukuona? Ndotero. Ndipo Yeremiya anati ngati inu mukufuna kuti mukawerenge izo mu Yeremiya 1:6. Yeremiya ananena kuti Mulungu anayika mawu mkama mwanga. Mukuona? Iye anayankhula mulomo ndi khutu ndi mneneri mmodzi. Ndipo ankayankhula kupyolera mwa mneneri winayo. Iye analibe chodziletsa nkomwe. Ndipo ankayankhula kupyolera mu milomo yake. Iye ali nayo njira yowafikitsira mawu ake kwina. Inu mukudziwa, inde bwana. Totero inu mukuona, Baibulo ndi mawu a Mulungu osati mawu a munthu. Mose anati Mulungu anayankhula kwa ine ndi liwu, ndipo ine ndinamumva iye, ine ndinalemba zimene iye ananena. Yeremiya anati ine sindinkakhoza kuyankhula nkomwe. Ndipo chinthu choyamba, inu mukudziwa, milomo yanga inali ikuyankhula, ndipo ine ndinali kuzilemba. Mulungu anayankhula kupyolera mu milomo yake, ndipo izo nafika pochitika. Daniele, Yesaya ndi ena otero, aneneri wonse awo anali pafupi ofanana basi. Inu mukudziwa, muchipangano chakale chokha ndi zoposa nthawi 2000 zimene aneneri amenewo anati pakuti atero Ambuye. Tsopano ngati munthu ati pakuti atero Ambuye, si munthuyo akuyankhula. Ngati iye akanati akhale, iye sakanati akhale mneneri. Iye akanati akhale wachinyengo, maona. Chifukwa izo sizikanati nkomwe zifike pochitika. Mwayi umodzi mwa nthawi 10,000, maona. Iwo akhoza kupeka izo. Koma ngati izo zili pakuti atero ambuye, ambuye mulungu wanena izo. Ngati ine, ndikanati ndinene, pakuti atero oma nevo, mbale wanga kuti, pakuti atero bambo man, ine kuti, pakuti atero mbale veiro, chakuno, kapena wena abale awa, aliyense wa inu, ine ndikuyankhula zimene inu. Munanena. Ngati ine ndiliona, ine ndikungonena zimene inu munanena. Ndipo anthu awa pokhala aneneri amati, si ine ayi, ine ndilibe kanthu kochita ndizo, koma ndi pakuti atero Ambuye. Chotero Baibulo ndi pakuti atero Ambuye mwa aneneri. Zindikirani, iwo ankatenga mzimu wa Khristu pa iwo weni, ndipo ankayeneratu zochitika zimene zikanati zidzachitike. Kunena za kuoneratu, iwo ankanena zimene zikanati zidzachitike uko kupyola mu mibado, pamene iwo anakhala, atayima, atagona, akuyenda ndi mzimu wa Khristu pa iwo, mochuluka mwakuti, iwo ankachita ngati Khristu. Ndipo owerenga akanakhoza kumawerenga izo ndi kumaganiza kuti aneneri ankayankhula za iwo eni. Inu mukumukumbukira mdindo pamene iye anali akuwerenga Yesaya 53:1 za momwe kuti iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, anatunduzidwa chifukwa cha kusaweruzika kwathu, chilango cha mtendere wathu chinali pa iye ndi mikwingwirima yake ife tinachirisidwa. Mdindo ananena kwa Filipo, kodi mneneri akukambaza ndani, iye mwini kapena munthu wina wake? Mukuona mneneri ankayankhula ngati kuti izo anali iye mwini. Tayang'anani pa Davide akulira mu mzimu, Mulungu wanga, Mulungu wanga, chifukwa chiyani inu mwandisiya ine? Mafupa anga akusuzumira pa ine, pa ine Davide. Iwo analasa mapazi wanga ndi manja wanga, Davide. Iwo analasa mapazi wanga ndi manja wanga. Koma inu simudzawusiya moyo wanga ku gehena, ngakhale kuti inu mungadzalole woyera wanu kuti aone chivundi. Ngati kuti Davide anali kuyankhula za iye mwini kukhala woyera. Uyo anali mwana wa Davide, mbewu yophuka ija ya uzimu ikubwera mmusimo kupyolera pamenepo. Ngakhale Davide mwini wake anali chisoso, koma mkati mmenemo munali njere ya tirigu. Inu mukumvesa izo? Chotero Baibulo lonse ilo sima wa munthu, ngakhale kuti ilo linalembedwa ndi munthu, kubweretsedwa ndi munthu, kapena ngakhale kuti ilo lingakhoze kuululidwa ndi munthu, ndi mawu a Mulungu akuululidwa ndi Mulungu mwini wake, wotandauzira zake zomwe, Khristu kudziulula yekha mu mawu ake omwe. Tayang'anani pa Khristu atayima kumbuyo uku mwa Davide. Davide sankakhoza konse kuganiza tsopano, malingaliro ake anali atamuchokera iye monga izo zinali, ndipo iye anali atapachikidwa pa mtanda monga inu mukuonera chosemapo. Atapachikidwa pa mtanda akulira, Mulungu wanga, Mulungu wanga, chifukwa chani inu mwandisiya ine? Mafupa anga onse iwo akuonekera pa ine, iwo alasa manja anga ndi mapazi anga, iwo akantha mbali yanga. Mukuona, chifukwa chani inu mwanditalikira ine zimbalangondo zonse za ku Bashani zandizungulira ine? Iwo akugwereza mitu yawo ndi kumati iye anadalira mwa Mulungu kuti iye akanamuombola iye. Tsopano tiyeni tione ngati iye ati amuombole iye, akuyankhula mawu omwewo. Chotero inu mukuona, pamene Mulungu anaonetsererwa pa dziko lapansi pano, iye ananena mawu omwewo amene Davide ananena. Inu mukumvesa izo? Chotero inu mukuona, si mawu a munthu, ndi mawu a Mulungu. Ameneyo anali Mulungu mwa Davide, ameneyo sanali Davide, iye sanali kuziwa zomwe iye anali kunena, iye anangokhala chomwecho mu mzimu, ndi momwe Mose anali. Iye anali chotero mu mzimu, anadutsa kuchokera mu malo amene iye anali kukhalamo, ndipo anayima pamenepo maso ndi maso mu chisamba choyaka chija, akuyankhula kwa Mulungu mwini wake. Anali vula nsapato zako, malo amene iwe wayimapo ndi malo opatulika. Ine ndikulingalira pamene Mose anachoka pamenepo, iye ankaganiza ndi chiyani chinachitika, ndi chiyani chinali kuchitika, chinali chiyani? Anati, pita uko mwikukuto, ine ndipita ndiwe. Yana dizo di zeni zeni kwambiri kwa ine. Ine ndiye nela ndipite. Yana mutenga mkazi wake ndi wana wake ndi mwana wake kani ndi ndodo yake mudzanja lake ndipo anauyamba wa ku Igupto kuti akawapulumutse anthuwo mukono. Mulungu akuyankhula mwini wake kupyolera mwa aneneri. Maona iwo ali mwantheradi. Izo sanali aneneri. Izo anali Mulungu. Chifukwa aneneri za iwo eni. Iwo sakanakhoza kunena zinthu zimenezo. Ndani wakhulupirira uthenga wathu? Yesaya akuyankhula inu mukuona. Ndani wakhulupirira uthenga wathu? Ndikwa ndani kumene mkono wa Ambuye waululidwa? Iye adzakula pamaso pathu ngati ng'ombe mukola. Ndi momwe izo komabe iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Anatunduzidwa chifukwa cha kusaweruzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye. Ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Ife tina chirisidwa. Kutali komwe kuno mu mbado uno. Ndipo Yesaya mbuyo kutali zaka mazana asanu ndi atatu asanadze Khristu. Mukuona. Ndi mikwingwirima yake ife tina zochitika kale. Kale tinachiritsidwa. Oh my. Momwe mawa Mulungu ali yangwiro kwambiri. Dalirani mwa iwo abale. Ndi chinthu chokha chimene chingakhoze kukupulumutsani inu. Mawu ena onse ine sindikusamala momwe iwo ayikidwa mwabwino, momwe ndani yemwe iwo achokerako ndi chipembezo chiti chimene iwo akuchokerako, kapena momwe munthuyo alili wophunzira, izo ziyenera kukhala chosalabadiridwa mwamteradi. Chilichonse chosiyana kwa mawu. Inu mufuna kuti mulilembe lemba limenelo ndi Galatia 1:8 mukuona. Paulo anati, ngakhale ife kapena mngelo wochokera kumwamba akalalikira chinthu china chilichonse osati ichi chimene inu mwachimva kale, musiyeni iye akhale wotembereredwa. Mwakuyankhula kwina, ngati mngelo akanati abwere kwa inu kuchokera kumwamba, mngelo wowala wonyezimira ndipo akanati ayime, mnyamata imeneyo ikanati ikhale nyambo ya tsiku lino, si choncho izo. Mngelo wowala monyezimira akuchokera kumwamba uko ndi kuyima ndi kumanena zinthu zimene zinali zosiyana kwa mawu. Inu muziti Satana pita kutali kwa ine ndikokulondola. Ngati iye ali bishopu, ngati iye ali chilichonse chimene iye ali, inu musali konse mumukhulupirire iye ngati iye sali kuyankhula ndendende ndi Baibulo limenelo. Mawu ndi mawu. Upenyeni iye, iye akunyamulani inu ndi Baibulo tsopano. Iye akutengerani inu kumalo ena, ndiyeno mkukoloweka izo apo omwe. Pamene inu muona Baibulo likunena chinthu chimodzi, ndipo iye akuchilambalala icho, mupenyeni iye apo pomwe. Mukuona ndi momwe iye anamchitira Eva. Iye anabwera uko komwe, ndipo ananena chilichonse ndende basi. Chabwino Mulungu ananena izi ndikokulondola Eva. Amen. Ife tikukhulupirira izo limodzi. Chabwino Mulungu ananena izi. Amen. Ife tikukhulupirira izo limodzi. Mulungu ananena izi. Ife tikukhulupirira izo zedi. Chabwino, koma Mulungu anati ife tidzafa. Chabwino tsopano inu mukudziwa iye ndi Mulungu wabwino. Iye sananene kuti iye sakanati atero, inu mukudziwa, koma ndi 2D. Oh, ine nduyo pamenepo. Ndipo ngati iye anali wachinyengo monga choncho, ndipo Baibulo limati mumasiku otsiriza iye akanati adzanyenge osankhidwa ngati kukanakhala kotheka. Kodi ife tikuyenera kukhala tili pati lero abwenzi? Tsopano maphunziro ang'ono awa a Sunday School ayenera kuti azichitidwa mwatcheru kwambiri, inu mukudziwa, kwa mitima yathu kuti tione ife tiyenera kumamvetsera mwatcheru kwenikweni ndi kuona momwe chinthu icho chilili chonyenga. Zindikirani, ife sitingakhoze, ife sitiyenerayi kumambesera kwa mawu a munthu wina aliyense. Ife sitikusamala wanzeru bwanji ndi wophunzira bwanji. Baibulo mu miyambo limati ife tiyenera kuponyera pansi zolingalira. Mukuona, tsopano pano muchigawo chachiwiri ichi, chigawo choyamba ndi zokhudzira zanu za kupenya, kulawa, kumverera, kununkhiza ndi kumva. Izo zili muthupi lanu lakunja. Muthupi la mkati limene lili mzimu muli kulingalira ndi ganizo ndi zina zotero. Ife tiyenera kuponyera pansi zonse izo. Zingakhoze kulingalira kuti tsopano dikirani, ngati Mulungu ali Mulungu wabwino, ndipo ife timawuzidwa zochuluka chotero lero kuti iye ali. ngali yali mulungu wabwino ngenga line ndikhala wodzipereka ngakhale ine sindingakhoze kuona izo mu Bible ilo kuli ndizolondola ngakhale ine ndingakhale wodzipereka ine ndidzakhala wopulumusirwa inu mudzakhala wotayika ngati ine ndizipira ku mpingo ndikumangochita zinthu zimene ine ndikukhulupirira kuti ndizolondola ndikuyesera kugwirisa kuchimene ine ndikuganiza chili cholondola chabwino ine inu muli otayikabe pali njira imene imaoneka yolondola kwa munthu koma mathero ake ali njira ya imfa mukuona inu simuti mupulumutsidwe inu mudzakhala mutatayika mukuona mukuona izo ziyenera kukhala munthu wolamulira wamkatiyo chabwino ine ndinayankhula mu malilime mbale Branham chabwino kodi inu simumakhulupirira mukuyankhula mu malilime mbale Branham mwantheradi chabwino ine ndinafuula kodi inu simumakhulupirira zimenezo inde bwana ine ndimakhala moyo wabwino wa chikhirisitu kodi inu simumakhulupirira mu izo inde bwana koma apobe izo sizikutanthauza inu munapulumusidwa ndinu munthu wabwino woyera wamakhalidwe wopatulika munthu wabwino chomwechonso anali ansembe aja achipembezo mpaka pachilikati achipembezo kwambiri mpaka kusokoneza pamozi iwo akanagendedwa mpaka kufa chilango cha imfa chifukwa chosewera mtima wa mulungu inali imfa ndilomwe lili vuto kwa dziko lathu lero chifukwa chimene tili nazo zinthu zambiri za tsamba lothothoka mu dziko lapansi lero zilango sizili za mphamvu mokwanira ngati munthu agwidwa akuthamanga ndi mkazi wa mwamuna wina yonse akanayenera kuti atengedwere kugulu ndi kukafulidwa kumene pagulu ndi kusiyidwa ndiko kulondola ngati munthu agwidwa akuchita chilichonse cholakwika mu msewu akuthamanga iye ayenera kuti asapasidwe zochepera zaka khumi iye aliwo kupha mokonzekera mukuona inu mukayika zilango zonga izo pa iwo inu muchepetsa izi koma pamene nthakati wina wandale angakhoze kufika kwa mmodzi uyu apa ndikumudutsitsa iye ndi kuti chabwino iye anali kuma pang'ono iye anali sanali kutanthauza kuti achite izo ndipo atapha bambo mkazi ake ndi gulu lonse la wana osalakwa nkumulola rike kuti aduse nazo izo ndizo ndale ndilo dziko ndiye mdiyerekezi mulungu anati ngati mwamuna agwidwa muchigololo kapena mkazi atengereni iwo kunja uko ndipo kawagendeni iwo mpaka kufa izo zimathesa izo mukuona ngati iye apezeka ngakhala kutola kolemera ngati nkhuni pa tsiku la sabata mutengeni iye ndipo kamugendeni iye iwo ankakhala mwa izo apo ndipo tsopano mukuona ife tilibe mtundu wa malamulo amenewo lero koma akhirisitu mpingo umene ine ndikuyankhula nawo mauno lamulo limenelo la mulungu lili mu mtima mwanu mukuona inu mulibe chikhumbo choti muchite izo ilo lili mkati umu inu mukufuna kuti musunge lamulo la mulungu mwangwiro kwambiri zilibe kanthu chimene icho chili inu mukungofuna kuti mukhale basi chimene ngati mulungu akusowa chopondera pakhomo iye akufuna kuti inu mukhale chopondera pakhomo chimenecho ndinu wokondwa kwambiri basi kuti mukhale chimenecho zilibe kanthu chimene izo zinganati zikhale inu mukufuna kuti mukhale chopondera pakhomo mukuona chilichonse chimene mulungu akufuna inu kuti muchite ndicho chimene inu mukufuna kuti muchite chifukwa ndi mulungu tsopano ndi pamene inu mumapeza kwenikweni chikondi chanu chenicheni choona kwa mulungu tsopano ife tikupeza ndiye kuti mngelo akanati alalikire china chilichonse pambali pa chimene kale mu baibulo msiyeni iye akhale wotembereredwa palibe wina angakhoze sungakhoze kuchita izo izo ziyenera kukhala ndendende basi momwe izo zikunenera ndipo kachiwiri ife tikuwerenga mu chivumbulutso 22:18-19 ngati munthu aliyense adawonjezere mawu amodzi kwa awa kapena kuchosa mawu amodzi kwa iwo mulungu adzachosa gawo lake mu buku la moyo kulondola mulungu adzachosa gawo lake ngakhale iye akhale mtumiki chilichonse chimene iye angati akhale ndi mawu ake dzina lake litalembedwa pa buku la moyo mulungu anati ine ndidzangolifuta ilo apo ndiko kulondola ngati iye awonjezera chinthu chimodzi kwa iwo kapena akachosako mawu amodzi kwa iwo ndi momwe mulungu wosalephera wawapangira mawu ake mukuona inu mukhoza kuwonjezera kwa mpingo kapena kuchotsa kwa mpingo inu musati muwonjezere kwa mawu amenewo kapena kuchotsako kwa iwo chifukwa mulungu adzachotsa dzina lanu pomwepo pa buku la moyo ndipo ndizo inu mathedwa ndiye mukona. Inu simungakhoze kuonjezera kwa iwo kapena kutenga kuchosa kwa iwo. Zili ndende basi zimene iwo samasowa wotanthauzira pakuti Baibulo linanena kuti Mulungu amachita kutanthauzira kwake komwe pa Baibulo. Iwo ndi opanda kutanthauzira kwa nseri, anatero Petulo. Chabwino, ndipo lemba lonse ndi loperekedwa mwa Mulungu, linakhazikisidwa mwa Mulungu mudongosolo. Ndipo chinthu chonsecho chili vumbuluso la Yesu Khristu. Chipangano chatsopano ndi chakale, pamene iwo ananeneratu zakudza kwa iye, chimene iye akanati adzachite pamene iye adzafika kuno, ndi chimene iye akanati adzachite mu mbado ukudza uwu. Chotero izo zimamupangisa iye yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Mukona. Monga mwa Hebreuko pamene Paulo analemba izo, iye ndi Mulungu Yesu Khristu dzulo wa chipangano chakale. Iye ali Yesu Khristu lero akuonetseredwa muthupi. Ndipo iye ndi Yesu Khristu kwa nthawi zonse, mu mzimu woti udze. Mukona. Yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo iye ali wamoyo nthawi zonse kuti awapange mawu ake kukhala chimene iwo anati iwo akanati adzachite kwa mbado umenewo. Iye ali wamoyo. Iye anali wamoyo mu chipangano chakale, ankaonetseredwa. Ine ndikungofuna kuti ndikuloleni inu muone china chake chaching'ono pano, ngati inu mungakhoze kupirira nacho. Penyani, pamene Yesu anaonetseredwa mu chipangano chakale monga ife timakhulupirira izo, tsopano inu alaliki kunja uko, inu muli msusane nazo izi. Chitani chilichonse chimene inu mukufuna, koma ine ndikuyankhula kwa anga chimene ine ndikuganiza. Mukona. Pamene Yesu anaonetseredwa mu chipangano chakale mu Theophany mwa munthu uja Melkizedeki, osati unsembe koma munthu mwamuna. Mukona. Pakuti mwamuna uyu anali asanabadwe apabe, koma iye anali mu Theophany. Chotero iye anali wopanda atate, wopanda amake, iye anali Mulungu mwini wake. Iye anaonetseredwa mu maonekedwe a munthu otchedwa mfumu ya Salemu, yemwe ali mfumu ya mtendere ndi mfumu ya chilungamo. Mukona. Iye anali Melkizedeki, iye analibe ngakhale bambo kapena amake, chiyambi cha masiku kapena mapeto a moyo. Mukona. Iye anali Yesu mu Theophany mwa maonekedwe a munthu. Kodi inu mungapite nazo izo? Chabwino. Iye anadzapangidwa kwenikweni munthu wa thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu mu munthu wa Yesu Khristu mwini wake, wobadwa kwa namwali Mariya. Iye anabwera mwa maonekedwe amenewo kuti iye akanakhoza kufa, ndipo anapita kubwerera kumwamba. Tsopano mu masiku otsirizano, iye walonjeza kuti adzionetsere iye mwini mu chidzalo chachiwiri cha thupi lake mu mzimu. Mukuona. Pakuti monga izo zinali mu masiku a Sodomu, chomwechonso izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu. Tsopano tayang'anani pa Sodomu momwe iye wakhalira ndi chimene chidzachitika. Ndipo Yesu Khristu kukhala akuonetseredwa mwa maonekedwe a thupi la mpingo wake lero. Mukuona. Akuchita chinthu chomwecho, ntchito yomweyo, zinthu zomwezo zimene iye ankachita nthawi zonse, samasintha konse mmodzi wa muyayayo. Mukuona. Ndipo pa dziko lapansi lero iye wadzionetsera mwini wake mu matupi awu munthu, matupi athu awu munthu amene iye wawayitana. Ndipo wachita ndende chinthu chomwecho iye anachichita mu nthawi zakale ndi mu nthawi za thupi lake pa dziko lapansi. Ndipo akuchita chinthu chomwecho lero chifukwa Mulungu mu nthawi zakale ankayankhula kwa makolo kupyolera mwa aneneri mu masiku otsirizano, kupyolera mwa mwana wake Yesu Khristu. Maona. Mwana kukhala kuululidwa mu masiku otsiriza, Mulungu kuonetseredwa mu thupi la umunthu chisanafike kumene chiwonongeko cha Sodomu, kutha kwa dziko la mitundu. Inu mukuziona izo? Pali maonetseredwe atatu. Tsopano chinthu chotsatira kuchitika ndi pamene izo zonse zikusonkhanitsidwa mwa munthu mmodzi ameneyo Yesu Khristu, mkwatibwi ndi thupi. Pakubwerera mwa thupi kwa Ambuye Yesu kupanga nthawi zake zitatu pamene iye anabweretsedwa pa dziko lapansi, naphedwa, napachikidwa, naukitsidwa. Anadzionesera iye mwini mu maonekedwe a thupi lake limene lili mkwatibwi wake mkazi. Inu mwamvesa hizo. Iye aligao latu bilake. Ndipo mkazi ni mamuna angokhala pafupi limodzi kwambiri. Mpaka iwo angokhala pafupi iwo aliofanana. Iwo ayenera kukhala ali muli monse. Ndiyawo pamenepo mwaona iwo ali basi kuonetseredwa ndende mofanana. Iye aligao la iye chifukwa iye anatengedwa kuchokera kwa iye. Ndipo mkwati bwilero ndi otengedwa kuchokera ku thupi la Khristu. Amene ali kuchita ndi kupanga basi ndende monga iye anati iye akanati adzachite kwa tsiku lino. Mkwatibwi mfumukazi, mfumu ndi mfumukazi. Chabwino ife tikufika potero tsopano chotero ife tikufuna kuti tifulumire ndi kutsirizitsa. Chabwino Baibulo lonse lili vumbuluso la thundu la Yesu Khristu kudzipanga iye mwini kudziwika kwa mʼbado uliwonse. Iye anadzipanga iye yekha kudziwika mu masiku a Lutera ngati maziko, mpingo, phazi, miyendo. Monga iye anachitira mfumu Nebukadinezara, inu mukukumbukira pomwe iye analotera maloto aja ndipo kubwera kuchokera kumutu kutsika, mukuona. Tsopano iye akubwera kuchokera kumapazi chokwera, mukuona. Mu ufumu wa Chibabelonia iye anasonyeza chipangano chakale chonsecho. Iye anabwera kuchokera kumutu kutsika mpaka iye atafika pansi mpaka Mulungu mwini wake kusandulika thupi pa phazi la makwerero. Tsopano kuno mu chipangano chatsopano iye akudzibweresa kubwerera chokwera kachiwiri, kumutu kachiwiri, mutu wa golide kuti uvekedwe nduwira. Mukuona tapenyani? Inu mukumvetsa izi? Ona Mulungu anali pachiyambi ndipo iye anapitirira kubwera pansi kupyolera mwa aneneri ndipo mpaka pansi mpaka Mulungu mwini wake anakhala wa umundu monga ife mpaka pansi pa phazi la makwerero mwana wobadwa mukhola. Wodedwa, wokanidwa, wonyozedwa ndi dzina loyipa ndi chilichonse iye anali. Ndiye iye anayamba kukwera, mukuona? Ndipo kuchokera kumapazi iye anayamba kumanga mpingo mkwatibwi. Kubwerera, kupitirira mbuyo, ndipo tsopano kutulukira kupita mu mwala wa pamutu kumene izo zonse zikulumikizana limodzi ndi kupanga thupi limodzi lalikulu lowalitsidwa la Yesu Khristu. Mulungu ali kuululidwa mu mbado uliwonse mwa mawu ake olonjezedwa kwa mbado umenewo. Tsopano tiyeni tingoyangana chimene wena amalonjezo ake ali alero pamene ife tili kutseka tsopano mu mawu otsirizawa. Tsopano Mulungu ali kudziwulula yekha mukuwala kwa nthawi ya madzulo. Tiye ndione tsopano ife tikuona ine ndangokhala ndi mulu wa malemba ndawalembapa monga inu mukukhoza kuona pa tsamba ili kuchuluka kwa malemba amene alembedwa pamenepo. Koma ife tangotsala ndi pafupi maminiti 10 ndi asanu kuti ikwane 12. Ine ndikufuna tituluke ndipo ine ndinasase mawa uno ndikuyankhula. Nthawi zina zobweretsa mpweya izi muno zimandipangisa ine kusasa kwenikweni. Chotero ngati mbale neverosali inu mulibe chilichonse cha usiku uno. Chabwino chabwino ine ndidza ngati zili bwino ine ndili ndi china chake. Ine ndinapeza paketi ya ndudu tsiku lina ili munkhalango ndipo ine ndinapeza uthenga kuchokera pa paketi ya ndudu imeneyo wa usiku uno. Ambuya akalola mukuona. Chotero ine ndili nawo malembawa pano ndipo ine sindikufuna kuti ndipite mopitirira nthawi. Chotero inu mukakhoze kubwerera. Paketi ya ndudu kuyankhula. Chabwino ine ndinali kudusa munkhalango ndipo apo panali paketi ya ndudu ndipo ine ndinangoyendabe motalikira. Ine ndinaganiza chabwino wina wake ali patsogolo pa ine ndipo china chake chinati tembenukira mbuyo ndipo kayitole imeneyo. Ine ndinaganiza ndikatole paketi ya ndudu osati ine. China chake chinati tembenukira mbuyo ndipo ukatole paketi ya ndudu imeneyo. Ndipo ine ndinapita uko apo panali paketi yopandamo kanthu ndipo ine ndinaona china chake. Ine ndikuwuzani inu za izo usiku uno. Ambuya akalola. Chabwino tsopano ife tikuti tikambeza kuwala kwa madzulo kwa mphindi zingapo zokha. Baibulo limaneneratu kuti ikanati idzabwere nthawi pakuthekera komwe kwa nthawi kuti dzuwa ikanati lidzatuluke ndipo pakanati padzakhale kuwala kwa madzulo. Ife tonse tikudziwa zimenezo sichoncho ife tili ife amene tili oudziwa uthenga wathu lero wochokera kwa Ambuye Yesu ife tikukhulupirira kuti pakhala pali kuwala kwa madzulo. Ndipo kuwala kwa madzulo uku ndithudi kuwala kwakukulu kudzadza pamene Yesu mwini wake ati adzakhale akuonetseredwa kuno pa dziko lapansi kapena mmwamba mu miyamba akumutenga kupita naye mkwatibwi wake ndiyeno zakachikwi zidzakhazikikamo. Koma ife tili nayo imodzi ya nthawi zoopsa kwambiri kuti idutsemo, imene inayamba yakhalapo pamaso pa wanthu. Ndipo ine ndili kungoyembekezera orawo. Ndipo pamene ife tidzakhoze kutenga, aliyense akhoza kukhala na omwe ayi pamene inu muli ndi kukuma ku ntchito ndi kukatha masiku angapo. Ndipo ife tikhoza kukakhala kwina kwake kumene ine ndingadzakhoze kudzakayankhula pa miliri imeneyo ndi zinthu zimene ziti zigwe mu masiku otsiriza. Ndikuponyera pafupi masabata awiri kapena atatu limodzi. Ndikubweresa izo limodzi ngati Ambuye andilola ine kuti ndikhale moyo kuti ndizichite izo, ndipo akadzandidzoza ine kuti ndichite chotero. Kuona momwe zinthu izo ziti zidzagwesedwere mkati ndi mabingwa amene, ndiye inu mudzapeza zimene munthu uja ndi anthu aja akhala kuzilota ndi zinthu zonse izuko. Izo zidzafika pochitika. Mwaona, inu mudzazindikira zimene iwo anawulula. Bingu lalikulu lija limene likubwerapo kuchokera mu mlengalenga. Tsopano ndithudi gulu lonse la inu, inu mukudziwa kuti ine ndikudziwa chimenezo zikutanthauza, inu mukuona. Ndipo koma tiyeni tingodikira mpaka nthawiyo ifike, inu mukuona, kuti izo zikhale onani tsopano, ndipo izo zidzakhala kwambiri munyengo. Tsopano chotero ife tikuti tiwerenge zina za izi malemba awa mkati uku. Tsopano mukuwala kwa usiku kubwera. Tsopano ife tikuzindikira kuti iko kuyenera kuti kukhale kuwala komweko kumene kunalipo mmawa. Chifukwadi palibe dzuwa limodzi mmawa ndi lina masana, ndi dzuwa lomwelo. Dzuwa lomwelo limene lili masana ndilo mmawa, lomwelo mmawa monga madzulo. Tsopano iwo anati tsiku palokha, tsiku pakati pa nthawi imeneyo lidzakhala la mtundu wonga chimbuzi, tsiku la mdima. Ilo silingakhoze kutchedwa usana kapena usiku. Pakati pa izo mwaona ndipo kupangika kwa thupi kuchokera kumapazi kubwera mmwamba. Pamene iye anali pano pa dziko lapansi, iye anali mwana kuwala, ndiye iye anaphedwa. Mpingo unatenga malo ake kenako ofera, ndipo unapita kudusa mibado ya mdima, ndipo unayamba kumanga pa maziko kumabwera poyera. Ndiye kupenya kumachokera pati pamwamba pa mutu. Mukuwaona masomphenya aja a Nebukadinezara, mukumuona iye akupita musi kuchokera koyamba kwa mbado wa mitundu, magazi asanakhesedwere kwa iwo ndi kupanga chitetezero. Iwo anali wopotozedwa atabweresedwa umo. Koma zindikiranizo zinapita musi kumene mpaka pansi mu chopipirisa, mwaona anazibweretsa izo musi. Ndiye iwo unayamba tambuyo kumene kubwerera mbuyo, mpingo unabwerera mbuyo kuchokera kumapazi kubwera chamwamba. Tsopano iwo uli mu nthawi ya mutu, nthawi ya mutu. Tsopano zindikirani kuwala. Inu simungakhoze kuona ndi manja anu komabe ndi gawo la thupi. Inu simungakhoze kuona ndi makutu komabe iwo akhoza kumva. Inu simungakhoze kuona ndi mbuno komabe izo zimanungiza. Inu simungakhoze kuona ndi milomo ngakhale iyo imayankhula. Mwaona umene unali mbado wa chipentekosite. Koma tsopano zili mu nthawi ya diso kupenya, mukuona. Tsopano kulibe chiwalo chimodzi chosuntha pamwamba pamaso. Tikulondola uko chotsatira ndi luntha chimene chili Khristu mwini wake, yemwe amalamulira thupi lonse. Palibe chosuntha kuyenda pamwamba pa izo, mukuona. Chinthu chilichonse chakhala chikusuntha, mukuona. Kusuntha mapazi anu, kusuntha akatumba anu, mu miyendo yanu, kusuntha chilichonse. Kusuntha anu makutu anu akhoza kusuntha mphuno zanu, milomo yanu ndi zina zotero. Koma mukadusa maso anu kulibe kanthu kamasuntha. Ndicho chifukwa iwo amanena kuti mwamuna amakhala ndi dazi msanga. Ndi chifukwa, mukuona, sikumakhala zochitika zoti zizipanga akatumba mu tsitsi bungu, mwaona. Ndipo iwo ulibe chawofuofu kuti iwo azifikitsa magazi mwamba umo. Magazi sangapope kudzeramo, mwaona, sangakhoze kupita mwambamo ndi kukapereka magazi ndithudi mu muzu wa tsitsi umakhala moyo ndi magazi. Ndipo tsopano ife tikupeza kuti gawo limenelo, inu mukuona, kulibejili chonse mukadusa maso sobano tieni tibezezo zakhala kuli kuwala pafupi pakati pa tsiku pa nthawi ya madzulo kodi kuwala kumatumizidwira chiyani kuli inu mukhoze kuona kumene inu muli momwemu ngati muziyendera pozungulira ndikulondola uko kuli muziona pamene inu muli kudzakhala kuli kuwala pafupi nthawi ya madzulo tsopano ife titenge izo tsopano ndi kuzifanizitsa izo ndi Malaki 4 iye analonjeza kuti kudzakhala kuli kuwala kuti abwera kachiwiri mu nthawi ya madzulo mwaona pakuti taonani ine ndidzakutumizirani inu Eliya mneneri ndipo iye adzabwezeresa wana kubwerera kwa atate ndi atate kwa wana ndikulondola uko kuti ine ndingabwere ndikudzakantha dziko lapansi ndi temberero tsopano tiyeni titenge Yohane kapena Luka woyera 17 sati ndipo penyani zimene Yesu analosera kumeneko kunena kuti monga izo zinali mu masiku a Sodomu izo zidzakhala zofanana tsopano kumbukirani zindikirani izi zili pa nthawi imene mwana wa munthu adadzakhale ataululidwa kuululidwa kwa mwana wa munthu tsopano mwana wa munthu anali makamaka ataululidwa kwakungoyankhula kwa mphindi zochepa zokha uko Sodomu asanawotchedwe kumene tsopano mwamuna ameneyo anali Elohim ameneyo anali Mulungu ndipo Yesu ndi Mulungu ndipo Mulungu anaululidwa mwakungoyankhula pomwepo kwa mphindi zingapo kuti ayankhule kwa Abrahamu mukufufuza kwa chiweruzo motepa pang'ono pokha mwana wa munthu anaululidwa mwana wa munthu Elohimu kodi inu mukuziona izo mpingo mwana wa munthu Elohimu anaululidwa kwa maminiti angapokha pakuti mawa wotsatira omwe iwo unawotchedwa liti dzuwa lisanati lituukire kachiwiri chonero tikangakhoze kukhala bungwe linanso latsalira ngakhale kuti pangakhoze kukhala kupitiriza kulikonse koposa zimene zili kuchitika pakali pano pakuti ilo lidzawotchedwa tsiku lisanatulukire kachiwiri chitsitsimutso chatha kudutsa fukoli sikuti kukhala zitsitsimutso zinanso zitsitsimutso zazikulu zosesa fuko lino sinalandire konse izo inu mukhoza kukhala nawo osonkhana mwalunda koma ine ndikutanthauza chitsitsimutso cha uzimu ife taziona zonse izo ine ndikuyembekeza inu mukuzigwira izo ine ndikunena izo mwanjira yotero kuti ine ndikuyembekeza kuti inu mukuzimva izo mwaona izo zatha mtumiki wabwino ananena kanthawi kapitako anati mbale Branham ngati ine ndikanakhoza kungokhala nacho chisangalalo cha Ambuye mu mtima mwanga ine ndinati mwananga chitsitsimutso chatha mukuona tsopano zochiti sabata zayikidwa mungalawa mafunde akulu otsa ali kunja kuno pasogolo pathu koma ife tikudziwa kungodutsa funde ilo uko ife tili kuyandikira gombe mukuona ife tili kuyandikira gombe ingokhalani bata ingokhalani mu mawu khalani ndi Mulungu zilibe kanthu momwe inu mukumverera chimene china chilichonse ingokhalani limodzi ndi mawu muwalole iwo akhale mwa bata pamene inu mukuona mitambo yonse yayikulu kwambiri ipo zungulira ife ndi mikuntho ikudza ndi mabomba a atomiki ndi china chilichonse chimene iwo akuchikamba koma zodze sabata zathu zili basi molunjika mu mawu Mulungu anati izo zikanati zidzakhale zili kuno ife tidusa chilichonse cha izo leya ife tipita kumene pamwamba pa izo inde indedi iwo sangakhoze kutitimirisa ife iwo sangakhoze kutimiza ife inu mukatika ife m'manda ife tidzatulukamo kachiwiri ndizo basi zonse zilipo kwa izo palibe njira mu dziko yowusungira iwo pansi apo ife tidutsa chilichonse cha izo chifukwa mtsogoleri wathu wamkulu akuyitana kumbali inayo ife tazikika mwa Yesu mikuntho ya moyo ine ndiyipirira ine ndazikika mwa Yesu ine sindikuopa mphepo ina kapena funde chilichonse chimene icho chikanati chikhale chisiyeni icho chibwere chimene chingati chimene chinga zati tizipanga kusiana kulikonse ife tazikikapo pomwe mwa Yesu. Ngati ine ndikhala moyo, ine ndikhalira moyo kwa ulemerero wa Mulungu. Ngati ine ndifa kwa ulemerero wa Mulungu. Ine ndikungofuna basi izo zili kwa ulemerero wa Mulungu. Ndimene ine ndikufuna kuti ndichite. Pamene izo zonse zatha, ine sindikufuna kukhala motalika kenaso. Ine ndikufuna kuti ndipite kumene kumphoto yanga imene iye anandigulira ine. Osati imene ine ndinapindula, koma imene iye anandigulira ine. Imene iye anapereka kwa ine mwachisomo chake. Chotero ife tikuona kuwala kwa madzulo pano. Ndipo icho chimachita chiyani kuti tikhale nako kuwala ngati inu mulibe maso aliwonse kuti muzionera momwe mungamayendere ponsepo muiko. Kodi kuwala kwa madzulo ndi chiyani? Kuwala kukubwera poneka kuti kulule china chake ndikulondola uko. Ngati pali china chake pano inu mukumvelera ndipo inu simuli kumvetsa chimene icho chili mundima ndiye yatsani kuwala. Iko kodi kulule. Kodi Malachi 4 ndi woti achite chiyani? Mukuona? Kuchita chinthu chomwecho, kodi kutsegula kwa zisindikizo zisanu ndi ziwiri, mkodi kuchitenji. Kumene zipembezo zonse izi, zikuzandima kuzungulira mwizi. Mkodi kulule, kutulutsira kunja, ngati inu mulibe maso aliwonse, ndiyendi, chanchito yanji kulula. Payenera kukhala maso choyamba, kuti uone, kulondola uko. Kuti kulule Malachi 4 kulula Luka woyera 17:30 Yohane woyera 14:12 ndiponso Yohane 15:24 16:30 ndikutinso aulule chivumbuluso 10:1-7 kutsegula kwa zisindikizo zisanu ndi ziwiri ndi uthenga wa angelo wachisanu ndi chiwiri kuti atsegule kuti aulule pamene kuwala kwa madzulo kubwera. Tsopano ngati munthu mumbado wa Laodikaya wanthu anali chiyani? Amaliseche. Kodi iwo ali akhungu. Kodi kuwala kumachita ubwino wanji kwa munthu wakhungu? Ngati wakhungu atsogolera wakhungu, kodi iwo onse sagwera mudzenje? Amaliseche akhungu ndipo sakuzidziwa izi. Ngakhale mphamvu za malingaliro zawo zapita. Kulingalira kwawo kwa uzimu kwa ubongo. Kumvesa kwa uzimu. Mukuona? Ammutu amalingaliro apamwamba. Wokonda zosangalasa. Koposa kukonda Mulungu. Wokuswa chigwirizano. Wonenera zaboza. Osadzigwira. Ndi onyoza iwo amene ali abwino. Wokhala nawo maonekedwe awu Mulungu. Koma kumakana mphamvu yakeyo. Mphamvu ya vumbuluso iwo sakhulupirira nkomwe muizo. Mukuona? Iwo samakhulupirira mu zinthu zotero monga aneneri. Ndipo chotero iwo samakhulupirira muizo. Iwo amakhulupirira kuti kuti Malachi 4 adzakhala mpingo wina wake kapena bungwe lina lake. Pamene iye anabwera nthawi yoyamba, iye anali mwamuna. Pamene iye anabwera nthawi yachiwiri, ali ndi magawo awiri, iye anali mwamuna. Pamene iye anabwera mu maonekedwe a Yohani Mʼbatizi, iye anali mwamuna. Mukuona? Mumasiku otsiriza pamene kuwala kwa madzulo kudzayamba kuwala, maso adzakhala atatseguka, ndipo inu mudzaona kumene inu mukupita. Ndiye thupi lapangidwa kale likuyima pa mapazi ake litatenga mayendedwe kusunthidwa ndi mzimu woyera. Chiyani? Mmodzi yemwe uja yemwe anasunda pa aneneri amene analemba Baibulo. Mzimu woyera yemweyo akusunda mthupi lodzazidwa ndi mzimu woyera. Anasunda mwa mzimu woyera kuchokera ku bungwe lililonse, mtundu uliwonse lilime ndi wanthu. Dona wang'ono kuno iye si wa bungwe lino kapena bungwe lino kukhala wa gulu lino. Iye amachokera kwina kwakenso. Ndipo iye anabwera muno mawa uno. Anali ndi chithunzi pamenepo. Iye anali anachipereka icho kwa mwana wanga yemwe anadabwitsidwa kwambiri. Ine sindikudziwa ngati iye anayamba wamvapo za izi kapena ayi. Ine sindikudziwa. Iye anali ndi chithunzi cha ngelo uyu wa Ambuye yemwe anali pa mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Zisindikizo zisanu ndi ziwiri zotsekulidwa kunja uko pamene izo zinatero. Anali anayangana mbuyo kupyolera pamenepo. Ndipo iye anachiona icho chitayima mu mlengalenga muloto. Ndipo iye anayangana mbuyo kupyolera pamenepo. Ndipo anachiona icho anamuona wina wake muzoyera akuguba chamtsogolo. Ndipo kumbuyo kwa izo analizo zimaoneka anati mbale Branham uyo munali inu ndipo anati munaguba kulowa mmenemo anati kumbuya kwa inu kunali anthu a mitundu yosiyana atanyamula mbendera Georgia, Alabama, malo a mitundu yonse yosiyana akuguba chamtsogolo akubwera mmwamba kupita mu umutu komwe Khristu anali kuululidwira mu masomphenya. Oh, haleluya! Ife tili mu masiku otsiriza ndi maola otsiriza amasiku. Kodi inu mukumuona iye tsopano mu mawu ake ndi mawu ake onse akuchita kuonetseredwa pomwe pano patsogolo pake. Oh, mpingo wa Mulungu wa moyo, imani pa mapazi anu, mukhulupirireni iye ndi zonse zimene zili mwa iye. Gwiritsani kwa gudumu la ling'ono ilo mkati mwa gudumu, mulole ilo likhazikise kusunda kulikonse ndi kuyenda kulikonse kumene inu mupanga. Linga lilo lililonse limene inu muli nalo, mulole ilo likhale likulamuliridwa ndi nsanja iyi mkati mwa inu, chifukwa Mulungu akukhala kumene mu mawu ake a ora lino. Kukuwala kwa madzulo akusonyeza kuwala khungu la mleme inu mukhoza kuyasa kuwala ndipo mleme ukhoza kukhala wakhungu kwambiri iwo sungakhoze kuwuluka kazizi wozuma zonse izo zoyenda usiku ndi zinthu monga izo mphemvu ndi zinthu sizimakhoza kuona mukuwala kwa dziku izo sizimadziwa chimenecho chonse chili izo sizingakhoze kupenya ndipo kuwala kwa madzulo kwayasidwa thandizo lililonse kulikonse kumene ife tipitako ku chilengedwe ku baibulo ku zosemedwa zimene Melk chimene Daniele anachiona ndi mfumu ya tsiku limenelo onse iwo anaziona ndi zinthu zonse izi aliyense maonekedwe aliwonse kusunda kulikonse malo aliwonse muthupi mwapamalo zikutisonyeza ife ora lomwe limene ife tili kukhalamo osati kusunda kwina kumene kungabwere pamwamba paiko panali kusunda kwa dzanja chikondi Wesley panali kusunda kwa maziko Lutera chikondi panalibe konse chokulapo iko kunkatchedwa kusuntha kwa wezire iwo anatumiza amishonale ku dziko lonse kumodzi kwa kusuntha kwa kukulu kumene kunapangidwa mu mbado usanadze uwo ndiye panaza mbado wachipentekosite kenako kunaza zala zosiyana ndi zinthu mbado wachipentekosite wa malilime ndi mbuno ndi zina zotero tsopano izo zili mu maso mungawafunire ubwino wanji kapena kufuna kuwala ngati maso awo akanati asakhale pamenepo kuti aziona payenera kukhala pali maso choyamba kuti muziona yeno pamene iwo anabwera iye anatsegula zisindikizo zisanu ndi ziwiri ndipo anawulula kuwala kwa madzulo kutenga zinsinsi zonse zimene zakhala zidabisidwa mʼmusimo kudusa mibado ya mpingo iyi ndipo tsopano kuwulula izo monga iye analonjeza kuti achite izo mu chivumbuluso 10:1-7 pano ife tili lero titakhala mkati mwa mawu ndipo mawu kukhala kuwululidwa kwa ife ndi Yesu Khristu ndiye awa ndi mawu a Mulungu ndipo pokhala womumvera ake ife tiyenera kumayenda pafupi ndi mlembi kuti tiwamvetse iwo kuti iwo awululidwe. O Ambuye, inu mungakhale ndi chiyani kwa ine kuti ndichite ngati ine ndiyenera kuti ndizipita kuminda kuti ndikalalikire uthenga kapena kodi ine ndizikhala ku nyumba zilibe kanthu chimene icho chili ngati ine ndiyenera kuti ndikhale mkazi wabwino wa pa nyumba ngati ine ndiyenera kukhala mayi wabwino ngati ine ndiyenera kumachita ichi icho kapena chinzake chilichonse chimene icho chili ngati ine ndiyenera kuti ndikhale mlimi ngati ine chilichonse chimene icho chili Ambuye kodi inu mungakhale ndi chiyani ine ndichichite kodi sindicho chimene Saulo anachifuwula kumusikuja Ambuye inu mungakhale ndi chiyani kwa ine kuti ndichite iye anali kumeneko pa ulendo wake kumeneko kuti akawike mpingo wonse mundende koma ndiye iye anafuwula inu mungakhale ndi chiyani kwa ine kuti ndichite pamene kuwala kunayatsidwa pamene lawi la moto lalikulu linapachikika pamwamba pa iye kodi inu mungakhale ndi chiyani kuti ine ndichite nkuganizawo ndi mawu abwino kuti titsekerepo ndikuti ambuye inu mungakhale ndi chiyani kuti ine ndichite pamene ine ndikuona lemba ili mwangwiro kwambiri ndikululidwa pakali pano ambuye kodi inu mungakhale ndi chiyani kuti ine ndichite tiyeni ife tiweramitse mitu yathu ine ndikupempha aliyense muno kuti mufufuze mitima yanu tsopano ndikumafunsa funso limenelo ambuye inu mungakhale ndi chiyani kuti ine ndichite ndipo inu anthu ngati inu mukadali pa mawaya alamya uko kudutsa fuko lonse ili inu muweramise mutu wanu ndikumufunsa ambuye inu mungakhale ndi chiyani kuti ine ndichite poona kuti ife tili pano mumasiku otsiriza ndi maola otsiriza ali mwangwiro chotero basi patsogolo pathu akululidwa momveka kwambiri inu mungakhale ndi chiyani kuti ine ndichite wokondedwa mulungu pamene iwo akukufunsani inu funso limenelo ine ndikudzifunsa ndekha kwa inu kodi inu mungakhale ndi chiyani kuti ine ndichite ambuye pamene ine ndikuzindikira kuti tsiku lililonse liyenera kuwerengedwera ndipo ine ndikupemphera kuti inu mundithandize ine ambuye kuti ndikhale moyo chotero kuti tsiku lililonse ilo lizawerengedwera kwa ulemu wanu ndi ulemerero ine ndikupemphera kuti inu mumuthandize aliyense konse kudusa fukoli ndiwo pano amene alipo mukachisi pamene ife tili kufufuza mitima yathu ndikuti ambuye inu mungakhale ndi chiyani kuti ine ndichite mchiyani ine ndingakhoze kuchita ambuye kuti ndipitirize ufumu wanu ndi cholinga chanu perekani izi mulungu tifufuzeni ife mitima yathu ndipo tiyeseni ife ngati pakhala pali kusaweruzika kulikonse mwayipa ambuye umbombo uliwonse zolinga zoyipa zilizonse kapena zofuna o mulungu tiyeretseni ife ndi magazi a mwana wanu yesu khristu yemwe ife modzichepesa tikuvomereza chitetezero chake cha imfa yake ndi chiukitsiro chake ndi kukhala olungamitsidwa pakukhulupirira kuti iye anachita izi ife mokondwera tikuvomereza dongosolo la chipulumutso limene inu munatipasa ife kwa iye atate ife tikukuthokozani inu chifukwa cha uthenga wa tsikuli chimene ife tikukhulupirira ndi kwa chimene ife tili kugwiritsako kuti tizidziwa ndi kukhulupirira kuti iwo ndi mawu anu ndi uthenga wanu osati kuti tikhale osiyana ndi wanthu ena koma kuti tiyesere kuti tikhale mochuluka monga yesu khristu yemwe ali chisanzo chathu wokondedwa mulungu itayikidwa pano ndi mipango ndipo pali wanthu odwala paliponse ndipo ine mwini wanga ambuye ine ndatopa ndi wofowoka mawa uno ine ndikupemphera kuti inu mutithandize ife wokondedwa mulungu ife tili kuyang'ana kwa inu pofuna mphamvu inu ndinu mphamvu zathu inu mwathandizapo ochuluka kwambiri wokondedwa mulungu tsiku lina ndili kuganiza kumusi uko munkhalango ndikuyenda mozungulira ndi mbale bankswood pamene madokotala mtima wake unali moyipa kwambiri iye samakhoza mkomwe kuyenda pozungulira ndiye kuganiza momwe ine ndimadziwira mochepa pamwambapo poyenda mumapira amenewo atachitika masomphenya aja ine ndiyenera kuupeza mkango umenewo ine ndiyenera kuuona mkango umenewo utaphedwa ndiyeno ndikubwera pansi uko ndipo nditayima uko ku Tucson ku kafeteria ya afar ndikuona zovala zake zonse zitakhutchumukira pansi maso ake atalenguka ndinati mulungu ngati inu mungakhoze kundisonyeza masomphenya akomwe mkango uli ndithudi inu mukhoza kundisonyeza za mbale udzu ndiyeno iwo anabwera kayike manja ako pa iye ndipo pano iye ali lero kumbuyo mbale wathu banks kachiwiri wamphamvu akuthamanga kukwera ndi kutsika mapiri amenewo momwe ife tikukuthokozerani inu mulungu wokondedwa inu muli mulungu yemweyo kwa tonse ife monga inu mungakhale kwa mbale udzu ine ndikudziwa inu mumamukonda iye chifukwa iye ndi wantchito wanu woona mtima ndi wodzipereka ndipo ine ndikupemphera mulungu wokondedwa kuti inu muchite naye mmodzi aliyense wa ife ndipo mutikhululukire ife machimo athu ndipo muchize matenda athu pa matupi athu tipangeni ife mochuluka monga inu tsiku ndi tsiku ambuye mpaka ife titadza muthunthu lonse ilo la yesu khristu perekaniza ambuye ine ndikudalira kuti inu mwafufuza mtima uliwonse tsopano ndipo ife tidziwa choti tichite ife tikupempha kuti inu mutidalise ife tsopano mu dzina la yesu ndipo pamene ife tili nayo mitu yathu itaweramitsidwa kodi alipo aliyense pano kapena kunja mu dziko la lamya kudusa fukoli amene mukangofuna basi kuti pamene inu mukupemphera ndipo mutu wanu utawera misidwa ingokwezani mmwamba dzanja lanu kwa mulungu tsopano ndi zonse zimene inu mungakhoze kuchita iwo achulukanamo muno mmawa uno ingokwezani dzanja lanu kwa mulungu ndi kuti mulungu ipangeni ine mochuluka ngati yesu ine ndikufuna kukhala mochuluka monga yesu mulungu akudalitseni inu kunja mudziko kudusa fukoli manja angokhala paliponse kungokhala khamu la mphamvu ndiponso langa lakwezedwa ine ndikufuna kuti ndikhale mochuluka monga iye ndifufuzeni ine ambuye ndipo mupeze ngati pangakhale choyipa chilichonse mwa ine chitengereni icho kunja ine ine ndikufuna tiyani ife tangokhala pano motalika chotere komabe ife tichoka kaya ndinu kaya zibe kanthu zimene inu muli ndinu wolemera bwanji ndinu wosauka bwanji wang'ono bwanji wamkulu bwanji nditayima dzulo kwa laling'ono gulu losauka la wanthu omwe uko mu phiri umunsiku pa mtsinje linali banja laling'ono uko bambo yemwe ine ndakhala ndikuyankhula naye za mulungu motalika kwambiri anabwera uko mkazi wake wang'ono wana asanu ndi awiri kapena asanu ndi atatu iye kanthu kakang'ono kwambiri koonda kunja uko akuyesera kugwira ntchito madola angapo pa tsiku ndipo mwamunayo amamulola iye kuti azikhala moyo mu nyumba yaing'ono yokalamba ndipo uko mkazi wake kumtunda uko pafupi atakonzeka kuti akhale ndi mwana wina ndipo iye anali ndi nkhwangwa yotambalala yayikulu pamwambapo yowazira nkhuni kuti ayisololere iyo pansi mwana ali pa phewa limodzi akusolola nkhuni ndi linalo anatsika kuti adzadule nkhuni zimenezo kuti ayike mchitini nthuza zakuda zina kuopa kukhala ndi njala kupyola mu chilimwe mayi momwe ife tinamumvera chisoni iye mbale udzu ndi ine tinapita ndipo tinakatenga galimoto ndipo tinapita kumeneko ndipo tinakamudulira iye nkhuni ndikuzibweresa izo umo iye mkazi wang'ono woyamikira atangoyima pamenepo ine ndinamumvera chisoni iye ndipo ife tinakhala tikuwapempherera iwo ndipo mwana wake wang'ono anatenga khunyu ife tinapita ndi kukamupempherera mwana wang'onoyo ndipo mulungu anamuchiritsa iye ndipo tsiku lina mwamuna wake anali ndi thumbo ndipo tinalowa umo ine ndinakhala ndikuyankhula kwa iye iye ankasuta onse ayiwo mkaziyo ankagwisa ntchito fodya ndipo mwamunayo ankatero nayenso chenicheni cha wanthu akuphiri ndiyeno ine ndinakhala ndikuyankhula ndiwo za izo ndipo dzulo m'mawa pamene ine ndinakalowa umo pafupi ndikuwala kwa tsiku apa iye anabwera akutuluka atagwira manja ake limodzi ndipo anati mbale bire ndine munthu wosinthika iye anati ine ndasuta ndudu yanga yotsiriza ndipo ine ndili kumbali ya ambuye mkaziyo anati ine ndangosuta ndudu yanga imodzi yotsiriza inenso oh dzalani mbewu ine ambuye ndayitsirira ine ndiziyitsirira iyo usana ndi usiku kuopa wena angazayikhwathule iyo kuchokera m'manja anga oh mulungu ndichitireni chifundo tsopano ine ndikupemphera ndipo tipatseni ife zokumba za mtima wathu chifukwa mu mitima yathu ife tikufuna kuti tizikutumikirani inu tsopano atate yonse ali m'manja mwanu paliponse iwo ndi wana anu muchite nawo iwo molingana ndi chifundo ambuye osati muchiweruzo koma muchifundo ife tikupempha mu dzina la yesu amen inu mukumukonda iye mtima wanu wonse tsopano inu amene muli ndi mipango mukhoza kuyitenga iyo ndipo tsopano misonkhano yathu ine ndikuganiza iyo iyamba molawirira pang'ono 7 koloko kapena china chake chonga icho mbale nevro alengeza izo mu miniti chabe zapamene titayambire kodi pali ubatizo ine ndikulingalira m'mawa uno madzi ali wokonzeka ngati munthu wina ali pano ndipo sanabatizidwe panobe mu dzina la ambuye wathu yesu khristu bwanji izo ndituti zili madzi ali wokonzekera ku utumiki wa ubatizo ife tikuyamikira abale onse otumikira ine ndikumuona m'bale kodi msonkhano wanu unali bwanji unayenda bwinobwino m'bale panelo ndi m'bale matini ndi ochuluka kwambiri ayiwo pano m'bale livero pangokhala atumiki paliponse pamalo ife ndithudi tikuyamikira inu kukhala muli pano kudziyanjana ndi ife kuzungulira mau. Mwina inu simungakoze kuvomerezana ndi ine ndende basi paichi. Sindiri kukufunsani inu kutelo inu mugona. Chinthu choka inu mungolingalira izo. Chimene inu mundiuza ine. Ine ndimachilingalira icho. Ngati atumiki angatenge tepi ndipo iwo kuti chabwino ine ndikutsutsana nazo izo zili bwino mbale wanga. Inu mukhoza kukhala mbusa wankhosa zina inu. Inu muziwadyesa iwo chilichonse chimene inu mukukhumba kutero. Ine ndikuyesera mwakukhoza kwanga kuti ndingokhala basi ndi mawu kwa awa amene ayikidwa mʼmanja mwanga kwa Mulungu chifukwa nkhosa zimafuna chakudya cha nkhosa ndithudi. Nkhosa zanga zimambali ulanga. Ndipo ndi chimene ife timakhala nacho moyo. Mawu aliwonse amene atuluka. Osaliwonse, osatikokha mawu pano ndi apo. Koma mawu aliwonse amene atuluka kuchokera mkamwa ya Mulungu. Ndicho chimene woyera ayenera kukhalira moyo nacho. Tiyeni ife tiyime tsopano kumapazi athu. Pamene ife tikuweramisa mitu yathu. Ndipo mbale Neville. Inu muli ndi china chake chimene inu mukufuna kuti munene kwa iwo mbale mani chabwino aliyense akumverera bwino nenani amen chabwino tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu ine ndikuti ndimufunse mbale livero ngati iye angabwere kuno kapena iye angakhoze ngati inu mungakafike apo mbale vero ngati inu mungakhoze mbale vero ndi mbale wathu pano mlembi wa mabuku ndipo iye akukonzeketsa buku tsopano mibado isanu ndi iwiri ya mpingo ndipo akugwira ntchito pa zisindikizo zisanu ndi ziwiri ndipo ife posachedwa apa tikuyembekeza kuti tikhala nawo iwo atatuluka posachedwa apa kwambiri chabwino mbale livero Mulungu akudalitseni inu.